Asi besiloku simile umzuzwana nje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu manje futhi sibuka enkosini. Uma zikhona izicelo zokuba zaziswe kuNkulunkulu ningakwenza nje manje ngalesi sikhathi niphakamisele isandla senu kuye kanjalo futhi nikubambe enhlizweni yenu enikufunayo. Baba wethu wasezulwini siyabonga ngolunye usuku futhi manje kuqala ukuphawuleka kuzoba ngumlando. Izinkonzo zalokhu kusa isivele yedlule amazwi elishiwoyo lisemoyeni etheyiphini futhi sizodingeka sihlangane nalo ngolunye usuku. Kuyoba phakathi kokuthi kuyoba ngokulungile noma okungalungile futhi sikholwa ukuthi liqinisile ngenxa yokuthi liyizwi lakho. Manje sikhulekela ukuthi uzosipha kulobu busuku izicelo esizicelayo nezandla zethu siyaziphakamisa sicela izicelo wena ubuwazi ukuthi besidingani nokuthi sicelani. Ngakho sikhulekela ukuthi uzosiphendula Nkosi futhi siphe izifiso zenhliziyo yethu okungukuthi uma singasisebenzisela ukudumisa wena siphe khona Nkosi. Philisa ukugula phakathi kwethu, susa sonke isono nokungakholwa, siphe okwakho ingxenye yezibusiso zakho futhi lobusuku Nkosi njengoba sizindla phezu kwezwi nesikhathi esiphila kuso. Sibuthene ndawonye Baba kungesikho okwenye inhloso kodwa ukuzama ukufunda ukuthi singaphila kanjani kangcono nokuthi siphile sisondele kakhulu kuwe. Ngokuba sibona usuku lusondela futhi sifanele sibuthane ndawonye thina uqobo kaningi futhi sithathe iziyalo kuwe siphe khona Baba egameni lika Jesu. Amen. Ngiyabonga, ningahlala phansi. Ngiyazi ukuthi kufudumele kabi nendawo yonke iminyene swi indlela engayo futhi ngakho siyaxolisa asinayo noma ikuphi okushayisa umoya. Futhi ngimhlawumbe lokho kuzoba kunezinto ezimbili engifuna ukuzenzela ibandla ngokusheshsha nje uma sengibuya ngendlela engifuna ngayo uma ngibuyela emihlanganweni kahle. Ngifuna futhi upiano lapho oluhlezi khona kanje ukuze umshayi wopiano ezobheka ngasebandleni. Ngifuna iogani ngapha nesishayisa moya khona ke ngibona sengathi lokho kuzoba yikho. Futhi ngakho sizokwethemba inkosi futhi sazi ukuthi izosipha khona. Ngiyakholwa bangitshelile umfowethu Hickerson usanda kukhipha nje lokhu kwiphephabhuku ukubeke phezu kwedeski lami emumva lapho. Lokho ilowo mthala wezingelosi okwiphephabhuku okwakhulunywa ngawo. Niyasibona isimo sesivivane nabukani lena ngapha iphiko elicijile iphuma nesifuba sayo sikhoshile kanjalo ngakwesokudla sami njengoba ngakhuluma ngikuleli pulpit elifanayo izinyanga ngezinyanga ngezinyanga ezedlule. Niyabo nanso nelukumaka noma iphephabhuku iLife linakho eliphuma ngoMay zishumi nesikhombisa ngikholwa ukuthi yilo kunjalo na eliphuma ngoMay zishumi nesikhombisa. Unkosikazi uthi ubengitshela namhlanje ukuthi abaningi bambizile futhi babuza lokho kweliphuma ngoMay zishumi nesikhombisa. Ifu eliphihlakalo ifu lingamamayela angamashumi amabili nesithupha ukuphakama namamayela angamashumi amathathu ukuvundla futhi yilokho esasikhuluma ngakho lapha. Yilapho ingelosi yenkosi eyehla khona futhi yazamazamisa indawo nakho konke kuzwakala kakhulu kune. Ngiyazi kunendoda yodwa uma ngicabanga ukuthi umfowethu Sotman ngimbonile esikhashaneni esedlule ndawo ukhona wayemi ya khona emumva lapha wayemi esondele ngenkathi kwenzeka. Ngiqagele ngangingaqhelile kakhulu kangaka kuye ngiyambona nje ngazama ukumvayizela kuphela nganginezipopolo zakhe. Lokho izilwane lapho esasizingela khona kune kwakungesikho kuleli gquma manje kwaya kwelinye igquma ngazithola ngakuthangi futhi ngabatshela ukuthi abaye kuphi. ngaya ngapha lapho uma ziza ngapha ngiyovele nje ngidubule phezulu emoyeni bese ngizixoshela emumva ngapho ukuze bakwazi ukuthola isilwane sabo sabo ngakho kwakuyingulube ijavelina futhi ngakho ngawela ngapha futhi zazingekho ngapha nangapha ngibone umfowethu Fred ephuma futhi zazingekho lapho wabuyela emumva nomfowethu Norman waya ngale kweguma ngase ngibuya ngehlela egebeni elincane ngase ngikhuphuka ngingedwa nje cishe imayela nohafu ngidabula ezweni elithize elimangelengele ngempela futhi ngangihlezi phansi futhi nje ngangiqalaza kwase kwenyukela emini futhi ngangicosha lezo esikubiza lapho okungomakhanda embuzi kuyinto efana nogoluthukela ngikuchutha emlenzeni webhulukwe lami nje lona impela uhlobo olufanayo engazibona mina uqobo ngilwenza ngenkathi ngilapha nginitshela ngombono izinyanga eziyisithupha cishe kungakwenzeki ngathi lokho kuyaxaka bukani ukuthi ngisenyakatho yeTucson ngokuphelele kanjani ukuthi nje ukuba ngasenyakatho Mpumalanga kwenza Tucson kumbulani ngathi iningizimu ntshonalanga encane ngase ngithi lokho kuyaxaka ngangibuka ukunduthukela kanje ngiyuchutha kwelami umningi wawo ngiyususa emilenzeni yebhulukwe lami uma ungakaze ube lapho lelo yizwe eliwugwadule alifani naleli nhlobo cishe ligame ngokuphindwe kamashumi amabili futhi akukho zihlahla nezinto njengoba kukhona lapha ngumdulufiya nje nesihlabathi ngakho ngiyubuka nje kanjalo ngavele nje ngaphakamisa amehlo ami futhi cishe ngingathi uhafu wemayela ukusuka kimi ngabona lonke ikhanda le umhlambi wezingulube amajavelina aphuma ekugcineni lapho ezazi kade zidla khona amacembe ngase ngicabanga manje uma nje ngingahle ngithole umfowethu Fred nomfowethu Norman ayilapho leyo yindawo nje futhi phambi kwakusihlwa umoya ongcwele wawumangalisa kakhulu ekhempini ukuthi wawungitshela izinto ezazenzekile futhi zenzeka ngadingeka ngisukume ngisuke ngihambe ekhempini yami futhi manje ke ngalokho kusa okulandelayo nganginyukele lapho ngase ngiqala ngathi manje uma ngingafinyelela kumfowethu Fred ngizomjikelezisa lentaba ukuthi akube yimayela ngapha ngadingeka ngihambe cishe amamayela amabili noma ngaphezulu ngimthathe mhlawumbe amathathu emva ngapha phansi lokhu esikubiza ngomhlane wengulube ngenyuke kanje ngenyukele phezulu esiqongweni salezi ezimangelengele izintaba ezicijile bese ngigijima ngehlele ngapha nginqamule bese ngiza nganeno bese ngehla ngokuqonda ngapha bese ngimthatha kunake uzofanele ahambe aze ayothi ngqi phansi egcineni kwegquma ukuba alande umfowethu Norman obekungaba mhlawumbe cishe amamayela amane noma amahlane bese ebuya futhi ngangizobeka uphisi omncane weKleenex engangizowulengisa ophisini wokuthela imidumbe lapho ukuze ngikwazi ukuzikhombela ukuthi angiphumele kuluphi unqenqema uma sengibuya futhi ngavele nje ngenyukela ngale konqenqema oluncane lapho okunencwaba yedwala elicijile futhi kuno nomzila wezinyamazane amadiye owehla ngakolunye uhlangothi cishe amashumi amane amayadi angamashumi amahlanu phansi kwewa kwakuthi akube kwase kusemini ngithi elishiya galumbili ngqo noma elishiya galulunye wawungayicabanga into enjengaleyo mfowethu Fred mhlawumbe elishiya galulunye ngqo okuthize na ngagijima ngabelela ngapha ngokushesha ukuvimba izingulube amajavelina angangiboni ayingulube yenkunzi yasendle niyazi futhi etusana ngempela ngakho ngaya ngale kweguma ngapha ngase nginquma ngaqala ngagijima ngenyuka igquma futhi ngangilokhu ngigijima nje esikubiza ngokuthi ukudledletheka kwenja futhi khona manjalo lonke izwe lavele nje lezwakala angaze ngikuze ukukhuma okwesabeka kangaka kwavele nje kwazamazama namadwala aginqika futhi ngezwe sengathi ngivele ngagquma amafiti amahlanu ngisuka emhlabathini kwakubukeka kanjalo nje kwa nje kwangethusa ngacabanga ohe ngacabanga ukuthi ngangidubulekile ukuthi omunye umuntu ngangifake isigqoko esimnyama ngacabanga ukuthi ngahle ukuba bacabanga ukuthi ngangiyingulube ijavelina igijima yenyukela entabeni omunye umuntu wayengidubulile kwaqhuma kakhulu kimi ngqo kanjalo kwase kuthi-ke khona manjalo into ethize yathi buka phezulu kwakulapho wayesengitshela-ke ngokuvulwa kwelezo zimpawu ezisikhombisa jika uye ekhaya ngakho nakhu ngiza ngahlangana nomfowethu Fred nomfowethu Norman cishe sekuyihora kamumva ngenkathi ngibathola babechuchuma futhi bekhuluma ngakho nakho nesayense ithi akunakwenzeka ukubukuba noma yiluphi uhlobo lwenkungu kumbe noma yini iphakame kangako inkungu ethe ngci umhwamuko niyabo kuphela ihamba nje ngingeke ngazi ngithina uma siya phesheya kwezilwandle sihamba amafiti ayizinkulungwane eziyisishiyagalolunye lokho kungaphezu kweziphepho lokho cishe kungamamayela amane futhi uthi ake sithi mhlawumbe amamayela ayishumi nanhlanu uze ungabe usathola mhwamuko kodwa lokhu ngamamayela angamashumi amabili nesithupha futhi lalilenga lapho usuku lonke niyabo abazi ukuthi kuyini kodwa ayibongo inkosi thina siyazi ngiyabonga mfowethu Wickerson ngizokugcina phezu kwedeski lami phakathi lapho futhi uma sibhala ibhuku ngani khona-ke singaba nalo nginenothi elincane lapha enginikwe lona ngikholwa ukuthi kube nokwanda esibalweni sethu mhla ngigcina ukuba lapha ngicabanga ukuthi igama lakhe ngenani igama likayise uDavid West futhi nginomfo omncane lapha abafuna ukumnikela enkosini kunjalo na ngabe bekukulobusuku noma bekungolwesithathu ebusuku na angazi kulobusuku na kuhle awu kuthiwani nge ungudavid awusuye na yilokho ebengicabanga ukuthi ubunguye kulungile kunjani uma umfo omncane enyuswa na uma udadewethu ezoza ngapha kulolu piano futhi asiphe iculo elithi bangenseni umelusi uma ethanda enyukele lapha futhi sizonikela lo mfanyana enkosini manje sizama ukukugcina kungokombhalo lena indodana yakho engumzukulu mfowethu West akubonakali kunokungenzeka kuyabonakala na dade West ucabangani ngalokho na ngabe aku uyazi ukuthi ngicabangani nokho uyazi ngingumkhulu nami kungikhumbuza ngomfowethu Dema Shakarian wayemi phambi kwesixuku esikhulu sabantu waqova yonke into njengoba ngenza niyazi wayemi lapho wathi niyazi wathi ngatshela uRose ngezwa lowo ngumkakhe wathi ngezwa ngiba mdala kaninginingi selokhu ngaba ngugogo wathi qhabo bengiqonde uGrand niyazi ngi-awedwa mfowethu West kunenqwaba yabo phakathi lapha futhi kulungile ngicabanga ukuthi singabathokozela ngempela abazukulu bethu lokhu ngithemba ukuthi lokhu akuzwakali kabi kodwa singaba nesikhathi esiningi kakhulu nabo ngiyakholwa kunoma senza ngabantwana bethu ngabuza unkosikazi lokho ngolunye usuku wathi impela ubathanda isikhashanyana ubabuyisele kunina bese uyaqhubeka awu nginendodana encane engumzukulu emuva lapho yathi ubaba uyashumayela ubaba uyashumayela futhi bathathe umnikelo ebusukwini bangesonto ledlule futhi bewubeke phezu kwetafula bayingenisa emuva labo futhi yangizwa ngemayikrofoni yathi ubaba uyashumayela ubaba uyashumayela uBilly wayesethi yebo phezulu lapho wathi qhabo nomnikelo wasakazeka yonke indawo kuyiphansi lendlu yayifuna ukuphuma yenyukele lapha niyazi futhi ngimpompolozela njalo niyazi ingibona kunoma yipi ingunguthela iyampongoloza ubaba uyashumayela yayimpompoloza kakhulu ngempela ngakho ngiyazi bayabukeka ake nisho angazi noma bengingazi boleka yini ezinye zalezo zinwele na akazidingi khona manje ngiyazidinga ubani igama lakhe uDavid Jonathan lelo alisilo igama elihle na awu ngithemba ukuthi impilo yakhe ilandela labo ethiwe ngabo uDavid inkosi uDavid yena uKristu uzohlala esihlalweni sakhe sobukhosi kanti futhi noJonathan umngane othandekayo ngiyantshela bangabafo abancane abathandekayo siyabathokozela kakhulu impela ngi uyaphaphama futhi angampompoloza amen kahle njengoba bonke abanye niyazi ngakho asizukukuvumela nje kusikhathaze simnikele enkosini ngicabanga ukuthi kumnandi kakhulu ukuba nezithandane ezisencane uNkulunkulu abeke kuzo ukunakekela kwazo umfo omncane njengalona futhi sizela ukuzomnikela enkosini futhi uma nenza lokho kukhombisa ukuthi ani ukuthi nibuye nipa uNkulunkulu lokho uNkulunkulu anipa khona uNkulunkulu ambusise manje uma ufuna ukumbamba ngikholwa ukuthi mhlawumbe umama ubengambamba kangconywana kunoma bengingenza futhi kuthiwani ngathi sibeka izandla nje phezu kwakhe na ubungaqoka ukukwenza lokho na isizathu ngisaba ukuthi ngizomuyisa noma ngingamuyisi ngimephule noma enye into ethize niyazi futhi njalo ngiyesaba ukubephula niyazi owami wami umidi wathi emuva lapho ngicabanga ukuthi lona ngumsebenzi owodwa emsamo athi ukuba nomona kimi ngawo niyazi uyathanda ukubamba i awubukani lapha uzongibuka ungumfo okahle yebo mnumzane mhlawumbe bengingambamba ngiyamangala uThathe unga ngithemba ukuthi akazukuwa lapha akabukeki lona lokho kubukeka sibona awu manje kumnandi sikhothamisa amakhanda ethu inkosi Jesu eminyakeni eminingi edlule ngenkathi ubuKristu buzalwa esimweni somuntu othiwa nguKristu uMesiya ogcotshiwe uJesu kwakuyigama lakhe abantu baletha abantwana babo abancane abasancela kuye ukuba abeke izandla zakhe phezulu kwabo futhi ababusise wayesethi vumelana abantwana abancane beze kimi futhi ningabe ngabeli ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo lezi zithandani ezincane ezithandekayo ogogo nomkhulu babo nabo bebengabalandeli beqiniso bezwi Nkosi Jesu ngiletha futhi ibambe kuwe kulobu busuku umelusi nami lo David Jonathan West othandekayo omncane ngimnikela kuwe esuka kumama nobabayi ngimethula kuwe Nkosi ukuba aphile abe namandla impilo ende yenkonzo ukudumisa uNkulunkulu somandla owamletha kulelizwe Kwangathi izibusiso zikaNkuluNkulu zingaphumula phezulu kwakhe kwangathi umoya ongcwele ungaphumula phezulu komntwana uma likhona kusasa kwangathi angathwala ivangeli abazali bakhe nogogo nomkhulu abalazisa kangaka namhlanje siphe khona Nkosi manje igameni likaJesu Kristu ngikunika lomntwana ekunikelweni kwempilo yakhe amen Ngikholwa ukuthi bafuna ukuthatha isithombe somfo omncane. Ngixhumile nami. uNkulunkulu akubusise tathe kwangathi ungayithanda njalo njalo futhi uyazisa inkosi Jesu nomfo omncane akhuliswe ngomyalo kaNkulunkulu futhi nibe nomfanyana oyisimangaliso ngiqinisekile uNkulunkulu abe nawe. Ikhola ukuthi uyise idemkohlisa yakhe encane etholile na oh hey manje asithule lelo culo elincane bangeniseni wonke umuntu kanye kanye manje elomfo omncane kulungile dadhe Angizazi izandla ezingcono ukubafaka kuzo ninazo na izandla zenkosi uJesu. Manje ngiyazi kuyashisa phandle lapho ngifuna ukusho kumlindi mnyango umfowethu uDoc noma omunye bona uyakunakekela abanye bodade bangcolisa iziketi zabo kuGrace osesihlalweni bangaki abanawo omunye wawo kubona ngiyazi nangomkami amadodakazi ami amabili uBetty Collins unkosikazi Phila abanye babo kuyinto ethize uGrace lapho uma ubo ona dog uma ungaphumelela ngokuthi ngiyakholwa yilapho aba uGrace noma uPende noma into ethize khona lapho besebenza khona phansi phezulu izihlalo futhi akunjalo na awu angazi ukuthi kuyini ke into ethize nje engishokimi futhi ngithe ngizokusho kuDog kulungile Manje umhlangano womkhuleko wangolwesithathu ebusuku ukhona umunye na nimemezele na nizifakile izimemezelo zenu mfowethu Neville na izimemezelo zonke zifakiwe manje uma inkosi ithanda ngesonto elizayo ekuseni ngifuna ukukhuluma ngendaba yokusibeka icala lesisizukulwane ngokubethela uKristu Wena uthi lesi sizukulwane sasingeke sikwenze sizothola ukuthi ngabe bakwenza noma cha ngokwezwi manje ngesonto elizayo ekuseni uma inkosi ithanda uma manje uma into ethize yenzeka ngifanele ukuba seHouston kuleli viki futhi engungutheleni lokho kungithatha kuze kuyoba yisonto ngakho angazi noma ngiyokwazi noma cha Kodwa sinamasonto amanye athi awabe mabili ukudlala kuwo ngaphambi kwakho empeleni bese ke siya eChicago ngemvuselelo noma umhlangano eChicago iviki lokugcina kulenyanga ngizobeke sengithatha umndeni ngiyubuyisele eArizona ngokuba iholiday labo seliphelile nabantwanyana kufanele babuyele esikoleni Manje bangaki abakujabulela ukufundwa kwezwi nezibusiso zenkosi na sonke siyakujabulela kakhulu impela Manje kuyashisa futhi ngiyazi abanye benu ubuyela ekhaya kulobusuku ngiyazi mfowethu Rodney noCharlie nabo uzoshayela izindlela ezinde futhi Awume kancane uzolidini awukho na awu ngiyezwa uyakodoba inkosi ayisabeli isikhathi kumuntu uma edoba awubi mdala ngenkathi usadoba ngakho manje nina amantombazane hambani nabo niyabo futhi ngizokwehla ngini join uma ngingaphumelela futhi niyazi inkosi elungileyo bathi ayisabeli isikhathi kumuntu uma ephumile edoba yaba ngaso uma uzizo usonteke konke kuyinto enhle ukwedlula zonke ukuziphumuza kuyo ngaze ngathola empilweni yami ngokuyo doba Nganginekhadi elincane ngesinye isikhathi elivela kumnumzane Troutman. Ukhona oke akhumbule umnumzane Troutman, inkampani ka-Ayisi eNew Albany na. Wayenekhadi elincane phezu kwalapho lathi ngiphumile ngiyodoba. Wayeseqhubeka uthi umuntu one wonke umuntu abafowabo baphumile bayodoba nesandla esisizayo njalo bayobamba bephumile bedoba. Wena izinto ezehlukene ezithi azibe isishiyagalombili noma ishumi kwase kuthi ke esefike phansi egcineni wathi umuntu useduzane kakhulu kaNkuluNkulu uma ephumile doba ngakho ngicabanga ukuthi lokho kuthi akube njalo abacebile nabampofu bonke bayafana bephumile bedoba niyabo isandle sisizayo kodwa njalo ebamba ephumile edoba futhi yonke into yayi imayelana nokuthi ngiphumile ngiyadoba awu ngizemtshela okunye ukudoba ekade ngikwenza cishe iminyaka engamashumi amathathu nantathu edlule bekungukudoba imiphefumulo yabantu kwangathi inkosi ingasisiza ukuba sizuze bonke singabathola manje kulobusuku lokhu kuyaqopha manje kulokhu kusa uma uJim ekhona noma eqopha ngiyacabanga etapeni omunye unginakise khona ngathi uphumo lwesibili bengingaqondile olwesibili kungukuthi uphumo lwesithathu Mongcwele esimweni sensika yomlilo uNkulunkulu ehla ngokubonakaliswa wakhipha uphumo lokuqala nasemuva wakhipha uIsrayeli eGibhithe uphumo lwesibili lwalunguKristu ekhipha ibandla ebuJudeni futhi uphumo lwesithathu kungenkathi insika yomlilo efanayo ithatha umlobokazi ebandleni niyabo aphume kokwemvelo aphume kokomoya nowokomoya uphuma kokomoya okuthathu niyabo elokomoya liphuma ebandleni njalo manje ke sithola okuthathu eminyaka emithathu yakho manje lobusuku bengifuna ukwenza enye itheyiphu naleyo ibibizwa ngokuthi impilo yakho ilifanele ivangeli na mhlawumbe ngeke kuthathe isikhathi eside kakhulu awu eminye imibhalo nje namanothi enginawo lapha kodwa kuqala sifuna ukufunda izwi likaNkulunkulu singakakwenzi lokho sikhothamisa izinhliziyo zethu nje kuye umzuzwana nje Nkosi Jesu noma imuphi osilisa ngokomzimba noma owesifazane noma umntwana angawaphenya amakhasi aleli Bhayibheli kodwa akekho ongalembula kodwa wena ngiyakhuleka Nkosi ngokuthatha le ndikimba njengoba ibe kwaphezulu kwenhliziyo yami ukuthumela phandle ezizweni kwenzelwe abantu ukuze bazi ukuthi hloboloni lwempilo edingwa kubo ukuze baphile Ngokuba baningi kakhulu ongibuzile ngabe ukuphila komKristu kungukuphila kwenkonzo yebandla na ngabe kusiza abampofu abadingayo na noma ngabe yilunga lanjalo njalo na ngabe kungwethembeka okwethembekile ebandleni na nemibuzo enjengaleyo Baba kwangathi impendulo eyona yona ingafika kulobusuku ngalamazwi njengoba senza umzamo ukubaletha kubantu egameni lika Jesu Kristu siyacela amen manje phenyani emabhayibhelini enu encwadini kaLuka ongcwele futhi sizoqala esahlukweni seshumi nane nevesi leshumi nesithupha ukufunda eminye imibhalo okwezisekelo okwesendlalelo ngokwalokhu ukuthi sizozama ukwabela cishe imizuzu engamashumi amathathu kuya kwengamashumi amane manje ivesi leshumi nesithupha lesahluko seshumi nane sikaLuka ongcwele Kepha wathi kuye umuntu othile wenza idili elikhulu wamema abaningi ngesikhathi sedili wathuma izinceku yakhe ukuba isho kwabamenyiweyo ukuthi zanini ngokuba sekulungisiwe konke Kepha bonke baqala ukuzilandulela ngantiziyonye uqala wathi kuye ngithengile insimu Kuselekile kuba ngiye ngiyibone ngiyakuncenga mawungilandulele Umunye wathi ngithengile inkabe ezishumi sengiya ukuzilinga ngiyakuncenga mawungilandulele Umunye wathi ngithathile umfazi ngalokho ngingeze Isibuyile inceku yabika lokho enkosini yayo khona umnini indlu wathi kuthela wathi encekweni yakhe kaphelana kusize izinceku inceku khawuleza uye emigwaqweni nasemncingweni nemizi ungenise lapha abampofu nezilima nezinyonga nezimpumputhe Yathi inceku Nkosi sekwenziwe ngokuyala kwakho kepha isekhona indawo yathi inkosi encekwini phuma uye ezindleleni nasezintangweni ubaqindezele bangene ukuba igcwale indlu yami ngokuba ngithi kini ayikho neyodwa yalawo madoda abemenyiwe eyakulizwa idili lami manje niqaphelile kwakunemidonso emithathu noma amathuba amathathu alo na ngenkathi ziphuma kuqala futhi zabiza kubo lokho okwaku noma abamenywa ukuba beze futhi abakwenzanga. Ngakho kwaphuma umkhankaso wokuphilisa, zaphuma ukulanda izimpumputhe nezinyonga. Futhi yayisalokhu ikhona indawo, ngakho yaphuma yase icindezela abalungileyo ababi nabanganaki bafanele bangene. Manje fundani omunye umzekeliso walokhu into ethi ayifane nako kuMathewu wamashumi amabili nambili elokuqala kuya kweleshumi uma ningathanda ukufunda kamuva. Kodwa ngingidonsele indaba lapho, impilo yakho nifanele ivangeli na? Manje uJesu lapha uyasho umuntu njalo ubezama ukwenza izaba ukuba angemukeli izwi likaNkulunkulu lesimemo sakhe. Nakuba lifakaziswe ngokugxilile kubo ukuthi yidili lakhe nesimemo sakhe, kodwa umuntu njalo enza izaba. Futhi uma ufunde uMathewu ongcwele wamashumi amabili nambili uzothola ukuthi izaba zenziwa lapho futhi bazama kwabuyela emumva kuyo yonke iminyaka, kwabuyela onyakeni futhi kwathi indoda yabamema ine nesivini. Futhi siyawuthola lowo mfanekiso nokuthi yazithuma kanjani izinceku zayo ukuba ziqoqe kulesi sivini. Inceku yokuqala iyafika benzani na? Bayixosha. Inceku elandelayo iyafika nayo bayikhanda ngamatshe, futhi baxosha inceku emva kwenceku amadoda anonya. Inkosi yathumela ekugcineni indodana yayo, futhi ngenkathi indodana yayifika siyathola ukuthi bathi lena indlalifa sizoyibulala, sizobake nazo zonke izinto. UJesu wayesethi-ke kubo, inkosi yathuma futhi yababulala labo babulali, futhi yashisa imizi yabo. Manje siyabona uma uNkulunkulu enika umuntu isimemo nokwenza into ethize noma ukwemukela isimemo amnika sona bese senqaba, khona-ke akusekho okusele emva kokuba isihawu sesideleliwe kodwa ukwehlulelwa. Uma weqa imingcele yesihawu, khona-ke yinye kuphela into esele, nalokho ngokwehlulelwa. Futhi sithola ukuthi lowo muntu ukwenzile lokho kuyo yonke iminyaka, kwenzekile cishe impela yonke iminyaka eBhayibhelini. Ngenkathi uNkulunkulu ethuma uNowa, inceku yakhe, futhi wenza indlela yokuphunyuka kwabo bonke abantu ababefuna ukusindiswa, kodwa abantu kuphela bahleka futhi bamklolodela uNowa. Kodwa uNkulunkulu wenza indlela, kodwa babe nezaba kwakungahambisani nendlela yabo yesimanje yokucabanga. Akuzange kwakungesiyo indlela ababeyifuna, ngakho benza izaba ngezinsuku zikaNowa. Benza izaba ngezinsuku zikaMose, benza izaba ngezinsuku zikaElijah, benza izaba ngezinsuku zikaKristu, futhi benza izaba namhlanje. Manje yena ekhuluma ngo kuIsrayeli, labo owabizelwa emkhosini engizolibhekisela futhi kubantu namhlanje, ibandla elimenywe ukuba lize emkhosini futhi aliyukukwenza idili lokomoya lenkosi. Futhi abaye kukwenza, abafuni ukukwenza, banezinye izinto ukuba bazenze, bathola izaba. Manje kuba u-Israyeli iminyaka ezinkulungwane ezimbili edlula wayemukela isimemo ababenikwe sona, ngabe abanjengoba benjalo namuhla. Iminyaka ezinkulungwane ezimbili edlule u-Israyeli wasenqaba isimemo ukuba eze edilini lomshado, futhi basenqaba futhi baya ekwahlulelweni. Kodwa njengoba uJesu asho, bakhanda ngamatshe futhi babulala abaprofethi abathunyelwa kubo ngokwenza izaba. Manje izaba ababezenza osukwini ngosuku, siyathola ngezinsuku zikaJesu ukuthi akangenanga phansi kwanoma imuphi wabo. Bathi lo muntu wakuthola phi lokhu ukufunda na uvela kusiphi isikole na lona akasiyo indodana yombazi na umama wakhe akathiwa nguMaria na ngabe abafowabo uJose noJames kanjalo njalo na futhi odadewabo abanathi na pho lo muntu ulithathaphi leligunya ukwenza lokhu na Niyabo, amanyamazi, akangenanga phansi kwabo, ngakho bathi, ungubhelizebhuli, ungumsamariya, unedemoni, futhi uyahlanya. Uyi, ungumuntu onomoya omubi, emgceni wezenkolo futhi umhlanyisile futhi yilokho uphandle lapho, njengendoda yasendle, ningamnaki. Futhi siyazi ukuthi kwenzekani kwi-Israyeli futhi badazuluka babeqiniseke kakhulu ukuthi lowo muntu wayenephutha kwaze kwathi oh bamlahla ngecala wathi igazi lakhe maliwe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu futhi belilapho selokhu kwasukela lapho. UJesu wayezama ukubatshela ukuthi izabazabo kwakuyilokho okwabulala abaprofethi nalokho okwabulala abalungileyo abezayo. Bemuka lezi vumokholo zabo umuntu ayebanike zona esikhundleni sokuthatha izwi kaNkulunkulu futhi ngokwenze njalo balenza izwi likaNkulunkulu. Manje kuphakathi kokuthi uzosho kulokhu ukuthi lena yintando kaNkulunkulu nesifiso sikaNkulunkulu noma kumbe enye into ongayiqhamukisa engcono kunaleyo lena eyikho. Manje uzofanele uthathe eyodwa noma enye ungeke wakhonze uNkulunkulu nomamona. Futhi ufanele uthi leli iqiniso noma leyo ingxenye yeqiniso noma alisilo lonke iqiniso noma alihlanganisiwe kahle noma alihonyushiwe kahle. NeBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu alichasiswa ngumuntu ngokwakhe, akekho omunye ofanele ukubeka ukuhonyushwa kulo, lilotshwe nje ngendlela uNkulunkulu afuna lihonyushwe ngayo. Lokho nje elikushoyo, lokho yilokho kufanele kube yikho, lithathe nje ngendlela elasho ngayo, indlela elilotshwe ngayo phansi lapha. Manje bemukela izivumokholo zabo, bazenza izithembiso zikaNkulunkulu kubo, bayaledlula lelo, bayokweqa kulo. Manje kuba iRussia yayemukele isibusiso sePentecost iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu edlula ngenkathi umoya ongcwele wehlele eRussia, ngabe abanawo amakhomanisi namhlanje. Manje iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu eyadlula babe nemvuselelo enkulu eRussia, uNkulunkulu wafika phakathi kwabo, babe nezimvuselelo ezinkulu le ukuyongena eSiberia. Futhi benzani na? Basenqaba. Futhi namhlanje izwe alisekho namabandla angeke aba nendlu yokukhonzela kuphela ngaphansi kwemvume futhi bonke balahlelwe ekwahlulelweni uchezukele kulokhu ukutetema kwasendle kubukhumanisi bazithengisela kudeveli. Iminyaka engamashumi amahlanu yadlula umoya ongcwele wehlela eNgilandi. Emva nje kwalokho kufika uGeorge Jeffreys, noFF Bosworth, noCharles Price, uSmith Wigglesworth. Lawo makhawe amakhulu okukholwa eminyaka engamashumi amahlanu yadlula futhi banikela iNgilandi imvuselelo kamoya ongcwele. Kodwa benzani na? Babahleka, babafaka ejele, bababiza ngohlanya, bacabanga ukuthi babelahlekelwe izingqondo zabo, amabandla abalela abantu kuba beze babezwe. Futhi baphilisa abagulayo futhi bakhipha amademoni futhi benze imisebenzi emikhulu. Futhi ngenxa yokuthi iNgilandi njengesizwe enqaba ivangeli izono zayo saziwa izwe lonke jikelele. Kulukhulu kubane nesinye futhi sizwe esingumhlubuki kulo lonke izwe ngisho kubandakanya neRoma neFrance kuneNgilandi ingunina ukuhlubuka. Khona lapho ufini namaningi amadoda amakhulu ashumayela Haymarket, no Charles G. Finney, no Wesley, futhi kwehle njalo futhi yawenqaba. futhi manje ngisho nangeviki ledlule noma amabili emaphepheni niyathola lapho amadoda abo amakhulu enze buthakathaka kakhulu ocansini lwabesifazane kuze kungene izinhloli nenduna yabo yathola abanye abaningi babo iphephabhuku belikuqukethe isono sabo sehlazo khona impela uhulumeni wabo uhlwanyele igama labo elihlazisayo ezweni lonke. Ngani na? Yengaba iqiniso. Yaba nezaba zalo futhi isiphelile. Ingilandi sigugukuleke yonke ngunkulunkulu kudala. Uma iMelika iminyaka eyishumi nanhlanu eyadlula ngenkathi imvuselelo enkulu yokuphilisa iqhubeka kusukela ePentecost yabhobokela esizweni futhi kwaba khona izimvuselelo ekomkhulu eWashington DC. Omongameli, amaphini omongameli, abantu abakhulu, ababusi, izinto ezinkulu zenzekile, ababusi namadoda basindiswa. Njengo Congressman Upshaw wayekade ekhubazekile iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha futhi babengenakuphendula ubuso babo bese bethi kwakungenjalo kwakuphambi kwabo ngqo kodwa bakwenqaba futhi lo busuku ngaleso sizathu lesisizwe sihlala silahliwe alisekho ithemba laso nhlobo sesinqamule umugqa phakathi kokwahlulelwa nesihawu futhi sikhethwe kulokho esinakho lapha ukulawula isizwe futhi sibole kuze kuyofika emnyombweni ezombusazwe zaso sibolile izimilo zokuziphatha kwalesi sizwe kuphansi kunoma yini engacabanga ngayo nenqubo yaso yezenkolo ibole ukwedlula izimilo zokuziphatha siba ekwenzeni lokhu manje sesizijoyinele sona onke lamabandla nawesizwe kumfelandawonye wamabandla futhi sesithathe uPaul lwesilo into enjepho. Ngani na? UKristu ubanika ithuba kuzani emkhosini wami, umkhosi wePentekoste okusho amashumi amahlanu. Ngenkathi umongcwele uthululwa phezu kweRashiya babizelwa emkhosini wePentecost umkhosi wokomoya futhi bawenqaba. Ingilandi umongcwele wathululwa phezu kwabo futhi bawenqaba. IMelika umongcwele wathululwa phezu kwabo futhi bawenqabile. Wamema kathathu, kathathu, wathumela futhi abawulalelanga umkhosi. Wayesethuma futhi wayesethi hamba futhi ucindezele labo bantu ukuba beze itafula lizofanele lidekwe. Itafula selilungile isekhona indawo futhi ngikholwa ukuthi mhlawumbe phakathi nezinyanga ezimbalwa noma ukuthize noma unyaka noma ngabe kuyini uNkulunkulu uzothumela okunye ukuzamazama izwe lonke ukuba kusekhona omunye lapho ndawo ndawo oyimbewu emiselwe ngaphambili ukukhanya okuzowela phezu kwayo ndawo 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 ezweni isizwe obolwaso asisekho. Ngangibuka kwiphephabhuku iLife kuleli veki ezansi ezansi eLittle Rock ngolunye usuku noma njalo eHot Springs futhi lapho ngabona ngikholwa ukuthi kwakungumbusi wasesifundazweni saseNew York nolunye uhlobo lomuhunduli wezingubo ngale eHonolulu edansa nalo. Manje futhi lapha ngaphansi kwalokho kwakungenye indoda enodumo ihlazo elinje pho. Bukani isizwe sethu namhlanje, bukani isimo sesizwe sethu, bukani lapho esiya khona ukuthi sicwile kanjani, bukani izinqubo zenkolo yethu namhlanje, kungaba kanjani ukuthi amabandla angake aze angene esimweni akuso manje na, ingobe enqabe futhi ala umlayezo kaNkulunkulu, isimemo sokuza emkhosini. Ubungayibiza impilo enjalo ngokuthi ifanele ivangeli na? ubunga ibiza impilo ebingahlala futhi ivumele abantu bawo kuba benze izinto ukuba babheme osikilidi na ngolunye usuku ezansi lapho ebandleni elithize ithimu encane yeligi yayidlala ezansi lapha epaki nomfanyana kasibali ungumphonsi wenye yamathimu futhi ngakho wayephandle lapho ephonsa futhi kwawukhona iligi yebandla idlala futhi kwawukhona umelusi nalaba bafo abancane phandle lapho enkundleni bedlala nomelusi wayebhema usikilidi emva kosikilidi webandla elakhelene ngempela khona lapha ngakithi futhi ungathini nje indoda futhi ngisho nabantu behlezi ezethamelini bakuqaphela kodwa ukuba njalo ngangokuthi abakunaki ngisho nokukunaka ibandla elithize likhulu ibandla lamabhaptisti engilaziyo lidedela ibandla liphume kusonto sikole imizuzu eyishumi nanhlanu eyengeziwe ukuze umelusi nabo bonke bakwazi ukuma ngaphandle futhi babheme ngaphambi kokuba babuye bangene ukuba bazokhonza umsebenzi wenkosi uJohn Smith umkambi walelo bandla wakhuleka kanzima kakhulu ukuthi uNkulunkulu athumele imvuselelo amehlo akhe aze avuvukala avaleka ebusuku nomkakhe wadingeka amhole eya etafuleni futhi amfunze ngesipuni uma leyo ndoda ibiyoguquka ethuneni layo ukuba yayazi ukuthi lelo bandla laselingene kuleso simo kuyini na bamenywa ukuba beze futhi bakwenqaba yileyo nto kuphela futhi niyakhumbula uJesu wathi phakathi lapha ukuthi labo abamenywayo futhi bakwenqaba abalinambi thanga idili lakhe nxa uNkulunkulu ethuma umoya ongcwele futhi ungongothe emnyango womuntu futhi awenqabe ngamabomu ngesinye isikhathi uzowenqaba sekuyisikhathi sakhe sokugcina khona ke awuyikuba luhlobo olunenhlanhla ungahlale ebandleni futhi ulalele ivangeli futhi uvumelane nevangeli ungahle wenze okukhulu kangaka njengokuthi ngiyazi liqinisile kodwa ungawubeki neze ubone kulo ukulisiza wena uqobo uyabo uyalalela nje ngoba uthi ngiyalikholwa ukuthi liqinisile lokho kungukuzwelana nje nalo bengingathi ngiyakholwa ukuthi lokho ngamadola ezinkulungwane eziyishumi lokho akusho ukuthi nginawo niyabo bengingathi lawo ngamanzi amnandi abandayo kodwa ngale ukuwaphuza niyabona ukuthi ngiqonde ukuthina nalokho ngokuphila okuphakade futhi ukwala ukukwenza ngolunye usuku uyonqamula umugqa phakathi ngokwahlulelwa nesihawu khona ke awuyikuba nenhlanhla yokuza futhi ukwemukele nginini abantu eniza lapha anginasibopho ngalabo aba noma abanye abefundisi engikhuluma kubo kodwa uma liqinisile nikukweleta impilo yenu yini enye ebeningaze niyithole ebingaba yinzuzo kakhulu kini kunokwazi ukuthi ningaba nokuphila okuphakade na ukuba ke benginikezana ngamaphilisi angamagobongwana lapha ukuthi afakazelwe ngokwesayense ukuthi leli philisi eliyigobongwana belingakwenza uphile iminyaka eyinkulungwane na awu bengingadingeka ngithole umbutho wezempi phandle lapha futhi ngiwuphethuzise usuke endaweni kungeke wenzele ukubizela e-altare ufanele nje ubashaye basuke kukho ukuphila iminyaka eyinkulungwane futhi nokho kufakazelwe ngokwesayensi ukuthi uNkulunkulu ophakade onke amandla akhe okuvuka kwakhe akwethembisa ukuphila okuphakade nosathane uyobeka olegiyona bakhe phandle lapho futhi akuvimbele kukho niyabo nokho ungabuka futhi ube ngohluze ngokwenele ukuba ubuke ebusweni bakho bese ubona ukuthi kuqinisile kodwa bese ke ukwenqaba yabo into ethize uhlobo oluthize lwezaba ushisa kakhulu ngithathele kakhulu ngizokwenza kusasa nje uhlobo oluthize lwezaba yilokho kuphela abakwenzayo ngokwenqaba usuku lwesimemo kukwehlukanisa noNkulunkulu Manje siyaqaphela futhi eTestamente elidala babenalokhu ababe kubiza ngonyaka wejubhili. Lokho kwakungenkathi bonke abantu owayeyizigqila ababe ngahamba khona bakhululeke uma sekukhale ijubhili. Bese kuthi-ke uma umuntu engaphumanga uma kwakukhona izaba ezithize ayengazinikeza ukuthi wayengafuni ukubuyela ezweni lakhe, khona-ke wayedingeka ashaywe uphawu endlebeni ngosungulo ngasensikeni yethempeli. Bese kuthi-ke akunandaba ukuthi mangaki amajubhili afikayo, lowo muntu wayesethengisiwe wayengazophinde abuye njengesakhamuzi kwa-Israyeli nhlobo. Wenzani na? Wenqaba isimemo sakhe, wayengadingeka ukukhokha lutho, isikweletu sobugqila bakhe sase siphelile. Umndeni wakhe wawukhululekile, wayengabuyela emumva ngqo ezweni lakhe lendabuko futhi athathe ifa lakhe uqobo. Kodwa uma wayenqabile ukukwenza, khona-ke wayengasabelwe kanye no-Israyeli, nefa lakhe lalinikwa omunye. Manje into efanayo kokwemvelo isebenza kokomoya, ukuthi uma thina njengezindlalifa zokuphila okuphakade futhi sizwe ivangeli futhi sazi ukuthi liyiqiniso futhi silenqabe futhi senqabe ukukwenza noma ukulilalela, sithathe uphawu lwesilo. Manje omunye wathi manje kuzoba nophawu lwesilo luzofika ngolunye usuku. Ake ngintshele, seluvele ufikile. Niyabo ukuthi nje umoya ongcwele ungaqala ukwehla, uphawu lwesilo luqala ukuthatha indawo. Niyabo, ninezinto ezimbili kuphela. Enye yazo ikukuthi uyemukele, uthathe uphawu lukaNkulunkulu. Ukulwenqaba kuthatha uphawu lwesilo. Ukwenqaba uphawu lukaNkulunkulu kungukuthatha uphawu lwesilo. Wonke umuntu uyaqonda na? Ukwenqaba uphawu lukaNkulunkulu kungukuthatha uphawu lwesilo, ngokuba iBhayibheli lathi wonke lowo owayenganamekiwe ngophawu lukaNkulunkulu wathatha uphawu lwesilo. Ngenkathi icilongo likhala nabo bonke ababefuna ukuhamba bakhululeke babengahamba, labo ababengafuni wayeshawa uphawu. Manje niyabo, uphawu lwesilo uma sikhuluma ngalo ngenkathi ezayo, kungenkathi lapho luzobonakaliswa, ngenkathi usuqonda ukuthi luyilokho osuvele ukwenzile. Uyabo, futhi unjalo nomoya ongcwele uzobonakaliswa uma sibona iNkosi uJesu eze enkazimulweni, futhi siwezwe lawo mandla uguqula isimo, futhi sibone abafileyo bevuka bephuma ethuneni, futhi sazi ngokuba kude ngomzuzwana siyoguqulwa futhi sibe nomzimba onjengowakhe uyobonakaliswa. Manje-ke ukubona labo abawenqaba bayoshiwa phansi ngaphandle. Ngashangweni uJesu ukuthi izintombi zaphuma ukuhlangabeza uKristu na, ezinye zazo zozela zalala umlindo wokuqala, wesibili, wesithathu, wesine, wesihlanu, wesithupha kuya emlindweni wesikhombisa. Kodwa emlindweni wesikhombisa kwase kufika umsindo, bhekani umyeni uyeza, phumani niye kumhlangabeza. Nalezo ezazilele zavuka wonke unyaka emuva kuya ePentecoste zavuka. Niyabo, kusukela onyakeni wesikhombisa, unyaka webandla wesikhombisa, emumva le kudabule njalo zavuka. Nalezi ezazi kulo nyaka webandla ziphila zaguqulwa futhi zangena. Ngaso impela isikhathi ezangena ngaso, intombi elele iyafika yase ithi, sifuna ukuthenga awenu amafutha. Kodwa zathi, sinanele thina nje, hambani kwabawathengisayo. Futhi kwathi zisazama ukwemukela lamafutha, umyeni wafika. Asikake sibe khona isikhathi emlandweni wezwe ukuthi ama-Episcopalian, ama-Baptist, ama-Methodist, ama-Presbyterian, amaphepha agcwele, amaphepha ezenkolo adibisa uNkulunkulu, ukuthi lezo zintombi ezilele manje zizama ukwemukela iPentecost, zizama ukwemukela umoya ongcwele. Futhi abantu abaqondini ukuthi akuzi kwenzeka ngokwezi likaNkulunkulu. Kwathi zisazama ukubuya, umyeni uyafika wayesethatha umlobokazi, futhi zaphoswa ebumnyameni obungaphandle ukuba zahlulelwe ngoba zengabi isimemo sazo. Bonke abantu bayamenywa ukuba beze. UNkulunkulu yonke iminyaka uthumele ukukhanya kwakhe futhi kwenqatshiwe. Futhi manje namhlanje akukho kwehluka kunoma yiluphi olunye usuku wengabo usuku lokuhanjelwa. Nxa uNkulunkulu eze kuhambela kulo ibandla nakubantu, imukeleni ngaleyo nkathi ningakuyekeli kuze kube ngonyaka ozayo. Imvuselelo ezayo yilelo ihora, namuhla lusuku lwensindiso. Futhi khumbulani, uNkulunkulu akakaze athumele umlayezo kunoma yiluphi usuku, kodwa lokho akuqinisekisa ngokungaphezu kwemvelo. UJesu wathi qobo lwakhe, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa, kodwa uma ngenze imisebenzi kholwani imisebenzi uma ningenakukholwa yimi, futhi uma nikubona kusika ngokucacile futhi kubonakaliswa. Manje isikhathi esifikile ukuthi lilenqabe, khona-ke libholwa indlebe, khona-ke alisoze lalizwa. Manje lizithatha lona liziyisa kumfela ndawonye wamabandla ukuba liyongena ngqo ukuba lithathe uPawu lwesilo. Okunye kokuzimisela okukhulu, omunye unginika iphepha manje nje lophapha omusha uthe ngokuhlanganisa amabandla ndawonye. Bayokwenza nje ngokuyikho impela nje njengoba ngimi lapha namaProtestane ayathatheka kukho. Ngiyabonga ngoba ibandla iBhayibheli lathi uPawulu umprofethi wenkosi wathi lolo suku aliyikufika kungakafiki ukuhlubuka kuqala, bese kuthi-ke ngaphambi kokuba umuntu wesono ezokwembulwa. Lo ohlezi ethempelini likaNkulunkulu eziphakamisa konke lokho akungaphezu kukaNkulunkulu yena njengoNkulunkulu ethethelela izono emhlabeni kanjalo njalo. Ukuthi lento yenzeka kanjani, kodwa kwakungenakwenzeka kuze kube ngokuhlubuka, ibandla lize liqale ukudeda emkhosini wokomoya, lizidonsela lona emuva futhi lizihlele, bese kuthi-ke isambulo asiqalanga nebandla. Khumbulani, uIsrayeli wahamba imini nobusuku ngensika yomlilo. Ngenkathi leyo nsika yomlilo ihamba, babehamba nayo. Futhi khumbulani, awungumlilo ebusuku nefu emini. Ngakho ingahle ifike emini noma ebusuku noma ngasiphi isikhathi, kodwa noma ngabe yayikuphi, kwakukhona inhlawulo eyenziwayo ababengayikuhluleka ukuyibona. Kwakungukukhanya ebusuku nefu ngesikhathi sasemini, futhi bayilandela. Yebo mnumzane, into efanayo. UMartin Luther wayibona, wenzani na? Uyaphuma kubuKatolika, kodwa benzani na? Bakha uthango oluncane oluzungezile bathi singamaluthela. Yikho lokhu. Kwasekuthi uWesley wayibona ihamba isuka lapho, bahamba benzani na? Bakha uthango oluncane lwakuzungeza bathi yikho lokhu. Ukukhanya kwenzani na? Kwaqhubeka ngqo futhi. IPentecoste yayibona, enzani na? Aphuma kwabakaWesley namaNazaretha kanjalo njalo. Enzani na? Akha uthango oluncane akuzungeza, akubiza ngokuthi singubunye futhi singumthathu emunye futhi siyi-united. Nakho konke lokhu wenzani na? UNkulunkulu wahamba waqonda waphuma kukho, yabo. Singeke sakwenze lokho, sifanele silandele insuku zonke, mahora onke osuku, zonke izinyathelo zendlela. Sifanele siholwe yiNkosi uJesu Kristu. Uma singaholwa, sithatha impilo yenhlangano nempilo engamlandeli uKristu insuku zonke ayifanele. Umuntu ongumKristu ngesonto futhi aye enkonzweni, ahlale emuva labo futhi acabange ukuthi ibandla lingelakhe ngoba wenza lokhu lokho noma okunye, futhi ngomsombuluko uyokweba futhi aqambe amanga. Nabesifazane abayophumela emabhishi omphakathi futhi baphume emigwaqeni begqoke izingubo zokungabi nasimilo. Ngacabanga ngenenekazi lokuqala lalingafaki ngisho nopende ebusweni ukuya phambi kukaphapha, futhi libuye futhi lisethe ukuzitika ngokugunda izinwele zibe inkimbinkimbi okwabesifazane sizweni. Nazo zonke lezi zingubo lokho uma eseba ngumama wonke wesifazane ezweni ufuna ukugqoka enye lezo zingubo ezifanele umama manje kunjalo. Izibonele futhi bayazi ukuthi labo bantu bayokwenza lokho bathatha umoya wezwe nalokho akusikho okwebandla likaNkulunkulu ophilayo. Abesifazane befanele babuke kuJesu Kristu, benifanele ukubuka kuSara nabo abeTestamente elidala. Manje babenjalo ukuze ngangishumayela ngobunye ubusuku ndawo mayelana nabesifazane ukuba bathobele umyeni wabo, bathobe ya owaphuma enkambisweni yomshado kudala. Kodwa abazukukwenza lokho xa komnumzane baphila eMelika futhi bakwazisa kanjalo abazokuthoba. Kodwa incobo nje uma ungakwenzi ungazami neze ukuzibiza ngomKristu ngoba awusuye. Angikhathali ukuthi usinya kangakanani futhi ukhulume ngezilimi uma ungamthobeli umyeni wakho uphumile entandweni kaNkulunkulu. Owesifazane ogqoka izikhindi futhi enze lezi zinto azenza emgwaqeni ungazibizi ngomKristu. Ufuna ukuba nezwe ube usalokhu ubambe ubufakazi bakho ngeke wakwenza lokho ebukholweni bukaNkulunkulu ube wazi kangcono kunokuba ukwenze. Phelani abhotshozwe endebeni ashaye uphawu khona ke awusozwe wezwa. Kumbulani leso yisibonakaliso sokuvala izindlebe. Awusophinde ulizwe awuyikulalela awusoze wakwazi futhi ukwenze futhi. Oh, akalikholwa lelo. Oh hey, ungamtsheli uyakukholwa khabo uyokutshela ngo akalazi. Belingakwenza kanjani inenekazi? Ngibuza nina nje, belingakwenza kanjani inenekazi njengoba ngakhuluma ngesonto ledlule ebusuku, sekwedlule iveke kulo busuku ngokuthi ububani bani belambu elibomvu ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi isimo sabesifazane sesiphenduke saba sihle wedlula esake saba yiso. Manje lokho akumelene ngalutho nowesifazane. Manje lokho kungukuthi nje kodwa ukulawula kanjani lokho. Niyabo uthole leyo ndlela ukumembeka esilingweni njengo Eva wabekwa phambi komuthi. Wonke wesilisa yonke indodana eza kuNkulunkulu izofanele edlule kulelo hora lokuvivinywa. Lona ngunyaka wabesifazane, lesi sidlo sinjalo lapho ezodlula khona kulokho kuvivinywa. Uma engaba ngowesifazane omuhle futhi aziphathise okukadade izithembiso zenkosi ziphezu kwakhe. Kodwa uma engazithola yena uqobo ukuba azilokhu futhi aziveze obala ngokoqobo ukhombisa ukuthi unomoya omubi kuye. Akaqondile ukuba yileyo ndlela. Angicabangi abaningi babo abaqondile kodwa abakuqondi lokho. Ubungangitshela ukuthi ohloniphekile wesifazane ocabangayo angazifaka yena uqobo lezi zingutshana abazigqokayo phandle lapha emgwaqeni na? Ninamantombazane amabili asemancane ehlezi lapha, angazi ukuthi niphumela mini yalezo zinganyana eyoba yiyo. Ngiyabakhulekela nje abantwanyana namhlanje, ungeke washo. Angazi abakomekile kulokho, bazofanele bazimele ngezinyawo zabo zombili ngaphambi kwaJesu Kristu futhi baphendule. Bangeke bangena ngalokho engikukholwayo nalokho unina akukholwayo. Angazi ukuthi benzani kodwa empeleni ngiyakholwa kuleli hora uma lawo mantombazane eye phandle emgwaqeni begqoke lezo zinhlobo zezingubo nowesilisa wabathuka bekulezo nhlobo zezingubo, angikholwa ukuba benginethuba bengingamgxeka ngisho nowesilisa kunjalo. Ngiyabagxeka amantombazane ayengenamsebenzi ukuba angeza lokho. Dalelani, uma umuntu ecabanga futhi bafundisa ukuthi umuntu akangaphezu kwesilwane uvela esizweni sezilwane. Futhi bukani manje-ke nimkhiphela lapho njengethatha inja uyise emndenini omncane ngezikhathi ezithile ngezintango nayo yonke enye into ngoba umndeni omncane ukuleso simo izingulube, amankomazi, zonke ezinye izilwane. futhi uma siyimpilo esilwane okungukuthi siyiyo ingxenye yokomzimba bese kuthi-ke uma owesifazane eziveza obala kanjalo ufakazisa ukuthi uyinto efanayo inja encane eyiyo noma into efanayo impela ngokuba ubengekwenze lokho uyazi imvelo imfundisa ukuthi owesilisa uzombuka nebhayibheli lathi obuka owesifazane ukuba amkhanuke usephingile naye vele enhliziyweni yakhe lokho kubeka isikhathi sokuvivinywa nodevel ubenza babe bahle labo besifazane futhi uyabahundula futhi ababeke phandle lapho ukuninika isivivinyo madoda phendulani amakhanda enu yibani ngama dodana kankulunkulu besifazane gqokani njengamadodakazi kankulunkulu ningaphenduli ngokuphinga ngaleya osukwini uma lowo wesifazane akunandaba ukuthi umsulo kangakanani angahle ukuba akazange eze lutho olungalungile akaze abe nakho ngisho nasengqondweni yakhe ukwenza okungalungile kodwa uma leso soni esibuke leso simo sokuphiqilika salowo wesifazane sazi ukuthi siyisilisa nobulili besifazane busezindlaleni eyodwa neyodwa isilisa sikwenye naleso soni sizophendula ngakho ngosuku lokwahlulelwa ubani owenzayo ubani onecala na akusiso nguwe nakho lapho okhona isimilo esibi ake nibheke lesi sizwe sasivamise ukuthi ngenkathi babe nezingubo ezifika emadolweni abesifazane ababezigqoka sasifanele sithumele eParis ukuyozithenga namhlanje iParis ithumela lapha ukuzithenga sekungcole kakhulu iParis size ayisakwazi ukuhambisana nakho kunjalo yonke ngani na yengaba ivangeli ngani na iParis yayingenalo ubukatolika ngekhulu amaphesente amaprotestani awakwazi ngisho ukungena lapho buka uBilly Graham ngicabanga ukuthi kunamakristu angamakhulu ayisithupha kuphela kuyo yonke iParis ezigidini amakristu angamakhulu ayisithupha amaprotestani lokho akusikho okugcwaliswe ngomoya ongcwele lokho njengamaprotestane uqobo amakhulu ayisithupha awo ezigidini eziphindwe kazigidi abalitholanga ithuba lokulenqaba kodwa laba bantu unevangeli futhi uma bededa emlayezweni nevangeli abalibone libonakaliswa ngokwenziwa bahlekisa ngalo ngoba imfundiso yesifebe esidala esithize ibaphice gimbici nomunye umelusi emi epulpiti ecabanga kakhulu ngedola nethikithi lokudla kunoma enza ngomphefumulo abantu ashumayela kubo kunjalo yilokho okukwenzile manje uhola izwe kubulani kungekudala kuleli tabernakele ngashumayela ngendaba ngithi iminyaka engamashumi amabili edlule ngizonikhombisa unkulunkulukazi wemelika futhi kwakunesimukanandwendwe esincane lapha sihlezi lapho nakho yilokho kuyikho manje ngisho baya kuthola bathola lokho abakucelile futhi bazokuthola yilokho kuphela qhabo abasoze bakukholwe qhabo umnumzane bakwazisa ukuthi bayizakhamizi zasemelika futhi banelungelo lokusebenza noma ngayiphi indlela abayifunayo ngifisa nje ake nginitshele ngizonitshela manje qhabo umnumzane ezombusazwa zisoze zasebenza qhabo umnumzane intando yeningi ayisoze yasebenza intando yeningi ibolile kuze iyofika ethanjeni uma bekungagijima phakathi kwesigejane samakristu bekungaba kuhle kodwa uma ukubeka phandle lapho ezweni konke ukuba imikhumbi ehamba ngoseyili futhi ingenahange kunjalo impela bukani lapho namhlanje kungenzeka noma yini futhi bayovele nje babe yi noma yini badonse ezombusazwe ezimbalwa futhi bayodlula ngokubulala ngenkathi ngishumayela ezansi lapho ngalowo busuku ukuzama ukusindisa impilo yalezo zinganyana ezimbili banecala ngakho konke ngisho nalowo mmeli wasemajajini wasukuma emva kwami lapho wayesethi kulungile wathi angikholelwa ekuthatheni impilo yabantu wathi uma nizoqaphela emarekhodini enu obugebengu ubani lowo othola ukubulawa ezihlalweni ziyagesi nezinto na akusibo abacebile Angakwazi ukuzitholela ummeli nomunye umdonso, amanye amaqhinga angcolile, namanye amasondo lapha, namanye ngapha, nokufumba thiza into. Wathi ngabantwanyana abampofu kanjalo, abangenayo imali eyenele ukuzithengela ukudla okukahle yilolo hlobo olukutholayo. Nanto uhlobo abalubulala ngogesi, umuntu ofana nabambiza ngesigejane sabantu abangazilutho futhi nje bavele baphakamisa igama labo lesijeziso sokubulawa nguhulumeni. Ngathi ukubulala kokuqala okwake kwenziwa ezweni, umfowabo wabulala omunye noNkulunkulu akayithathanga impilo yakhe, ngakho wabeka umaka kuye ukuba kungabi bikho umuntu othatha impilo yakhe. Kunjalo lowo ngumahluleli omkhulu. Ngiyabona basisusa isigwebo kubo, manje bazothola elinye icala kusobala, bazothola udilika jele manje ozoba iminyaka eyishumi nanye, futhi mhlawumbe bamele ukuthi baxolelwe. Banecala impela, banecala, bebefanele ukuthunyelwa etilongweni lokuhlunyeleliswa kwezimilo okwesikhathi sonke sokuphila, kodwa kungathathwa impilo yabo. Awukho umuntu onelungelo lokuthatha impilo yomunye umuntu. Qhabo mnumzane, angikholelwa kukho, qhabo impela. Oh, bathi ngani? Abakholwa ukuthi baphumile entandweni yenkosi ngoba yilokho kuphela abazi ngakho. Konke abafuna ukuzwa ngakho bafulathelisa indlebe yabo eqinisweni phakathi lapho. Kanjalo neGibhithe yayingafuni ukwazi ukuthi leso sikhejane sabaphingeka abangcwele ezansi lapho kwakuyintando yenkosi. Abayofuna kanjani ukwazi ukuthi leyo ndoda ehlanyayo efanayo ingena lapho ivela ehlane nobukwanqa bulenga kanje, futhi wathi, Faro, ngiza ngegama lenkosi, bathethele labo bantwana bahambe. Ufaro wayengathi, uba mina, mphoseni ngaphandle. Niyabo, mina na, uma ningakwenzi uNkulunkulu wenkosi uzoshaya lesi sizwe. Kuselokhu kungukuthi umdala ongahlakahlile kahle ekhanda, mthetheleni aye ndawo ndawo, akahambe ilanga lithe ukubhaka ingqondo yakhe. Niyabo, kodwa kwaletha ukwahlulelwa ngoba indoda yayingumprofethi futhi yayikade ino isho kanje inkosi. Kunjalo impela, babengafuni ukukholwa. IRoma yayingafuni ukukholwa nayo, kodwa kwenzeka ngokufanayo nje. UIsrayeli wayengafuni ukukholwa ukuthi lo kwakungumesiya. Babengaba kanjani isikhejane sabasegayile na? Sithi abasibo bonke laba abasegayile na? Bavelaphi na? Hlobo luni lwesixuku ahamba naso na? Bona impela abampofu kuna bonke abangahlanganiswa ndawonye yileso sixuku azihlanganisa naso. Yilowo ozayo uzomuzwa. Abantu abampofu bona abantu abangazilutho, abakhethiwe, abasilo uhlobo oluhlakaniphele esilo, bayisixuku esimpofu. Uyakuzwa lo kusho ngemvuselelo kulolu suku. Hlobo luni lwesixuku olubezwayo na? Hlobo luni oluya kule mihlangano na? Hlobo luni lwabantu abayilo na? Ngezwa umfo ethi kungekudala awu wayethi akabe uhlobo lwe wayengusingababa kaHope. Futhi ngangimtshela ngobhaphathizo umoya ongcwele, wathi manje ubani oyokholwa into enjalo ngaphandle kohlobo oluthize lesigwejane onaso enta lapho na? Wathi vumela usibani bani usomabhizinisi lapha edolobheni emubi njengabo bonke, athi wemukele umoya ongcwele khona ngizokukholwa. Ngathi ngakhathazeki, akasoze akusho. Indoda yafa ngokushesha ngaphandle kukaNkulunkulu. Niyabo, kaphela wenza, kaphela ukuthi uthini, ufuna impilo efanele ivangeli. Kunjalo uIsrayeli akakukholwanga lokho leso sikhejane sabantu, leyo ndoda ehlanyayo egama linguJesu waseNazaretha ezaliwe, bacabanga ukuzalwa okungaphandle kumshado. Nabantu bakukholwa ngoba bathi kwakungesiye owakhe. Ngani? Ubaba wakhe nguJosefa noMaria wayezoba naleyo ngane ngaphambi kokuba ngisho baze ba ukuzala ngani, ukuzalwa ngaphandle komshado. Futhi uyini na indoda ehlanyayo nje ngolunye lwalolo sihlobo lwabo, umfo oqakile, ningayi kuyomuzwa. Benza lina
babe tumela imiphefumulo yabo esihogweni. Bathatha uJesu wathi, bayekeni uma impuputhe ihola impuputhe, zombili aziwele emgodini na? Kunjalo, babe ngakwazi, babe ngenaku kukholwa, abakwazanga. Abakwazanga ukubona ukuthi kukanjani ukuthi abantu abalula nomlayezo olula ukuba bengatshwe, babe ngabangela isizwe esikhulu ukuba siwe sibe izincithakalo. Manje lalelani, babengenaki ukuqonda lokho esilula esijwelekile isigejane sabantu abangabantukazana. Niyazi iBhayibheli lasho ukuthi abantukazana bamuzwa uJesu ngokujabula. Ngaba nento encane eyenzeka eMexico kungekudala uGeneral Valdina ekhethwe nguNkulunkulu kukukhanya kwakhe kwakhanya endleleni yakhe yabahamba ngezinyawo komunye wemihlangano. Lelo qhawe elikhulu eliyiKatolika, omunye wezinduna eziphakeme kunazo zonke eMexico, uza ngokuzithoba e-altare futhi wemukela umbhapathizo kamoya ongcwele. Wabuyela ezansi eMexico, wayelokhu engikhalela, wehlela lapho ekugcineni nganquma ukwehla inkosi yangihola, ngaba nombono, ngatshela umkami ngehlela lapho. Futhi ngenkathi enza yena engomunye wezinduna zabo ezinkulu, induna enezinkanyezi ezine, waya kwekomkhulu uhulumeni futhi bona banzima ngokumelana namaprotestani ezansi lapho, niyazi. Ngakho bayazi ukuthi lokhu kuzoba ngomhlangano onamandla asabekayo, ngakho wehlela lapho wayesethola umlindi wombutho. Futhi ngenkathi benza banenkundla enkulu evalekile, futhi babezongingenisa kanjalo uhulumeni wayengingenisa. Ngakho ngenkathi benza umbhishobhi omunye wababhishobhi abakhulu webandla elikatolika wenyukela kuye umbusi wayesethi, mnumzane, ngiyaqonda ukuthi ungenisa ongesilo ikatolika. Wathi, yebo, uthini ngakho na? Ngani? Wathi, ngeke waba nendoda enjalo phakathi lapha, lohulumeni akakaze azi ngokwenza into njengaleyo, kodwa wathi sesikwenzile manje. Wathi, ngani? Wathi, indoda edumile. Ngiyaqonda ukuthi izinkulungwane zabantu iphumela ukuyizwa uGeneral Valdina ungumngani wami wesifuba. Wathi futhi wayene umongameli uqobo lwakhe oyiprotestane, niyazi, i-Methodist. Ngakho wathi indoda enodumo ngokwazi kwami. Wathi, uGeneral Valdina lapha uphenduke phansi kwale ndoda. Wathi, ngani? Ngokwazi kwami umuntu odumile. Wathi, izinkulungwane zabantu bayasho zizoza zimuzwe. Nalo mbhishophi wathi, hloboluni lwabantu oluyilo mnumzane na? Abangazi lutho nje yilabo ohambayo beze umuntu njalo. Umongameli wathi, mnumzane, benibe nabo iminyaka engamakhulu amahlanu, kungani bengazi lutho na? Lokho kwakwenele, lokho kwakuxazulula. Oh he, lokho kwabanqunda. Yebo mnumzane, ya. Kwase kuthi-ke ngenkathi leyo ngane encane ivuswa kwabafileyo, ngathumela isigijimi emva kwendoda. Inenekazi lalithi ngesipenishi, ingane ifile kulokhu ukusa ngelesi shiyagalolunye nqoku, futhi laliyidliva imvula. Kunabaphendukela kuKristu cishe abayizinkulungwane eziyishumi ubusuku ngabunye. Ebusukwini bakuthangi impuputhe endala yayivuleke amehlo emsamo, oh, usayizi ophindwe kathathu noma kane. Leli tabernakele futhi lithi aliphakame kangako abamatshali amadala nezigqoko belele. Futhi njenge bangehlise ngezintambo eringini ukuba bangingenise, ngavele ngahamba ngaphumela lapho nje ngase ngiqala ukushumayela ngokukholwa. Upilo uyafika wathi, babayi, kuzofanele kube khona okwenzayo. Lowo wesifazane wathi, nginabangenisa abangamakhulu amathathu bemlapho, abakwazi ukumisa owesifazane omncinyane usinda ikhulu lamaphawundi cishe. Futhi elihle ninikazi elincane elithi aliphakame kangako cishe, oh, mhlawumbe ingane yalo yokuqala ngingathi linamashumi amabili nantathu noma iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudala. Kulalimi lapho nezinwele zalo zilenga futhi liphethe ingane encane, futhi lalenza ukuhlokoza kwalowo muqa amadoda ayeli pushela emumva lalithi ibela liweke ngaphezulu leyongane isenqulini yalo noma kanjani lichushwe phansi kwemilenze yawo kumbe noma yini babe lenyusela lapho futhi bedingeka balikhabe balisuse emsamo futhi babe ngenakati lomkhuleko kuba balinike wathi uma ngilithethela lingene lapho babayi naleyongane efile lingenakati lomkhuleko futhi wathi labo abanye bemi lapho kade bemi lapha izinsuku ezimbili noma ezintathu kuleyo mvula nelanga futhi lithethelwe lingene ngaphambi kwabo wathi kuzodala isidididi ezansi lapho ngathi kulungile mfowethu mmo wayelapho futhi uhlobo lokuba nempandla njengami ngase ngithi alazi ukuthi ubani ongubani abantu abaningi kakhulu ngathi thumela futhi abazalwane abathi ababe babili omunye wabazalwane walapha eTabernacle osewaya enkazimulweni manje angisalikhumbula igama lakhe nje ngalesi sikhathi kodwa wayemi emumva lapho ngakho ngathi mfowethu mo yehla khulekela ingane alizukwazi ukuthi ubani noma yimi noma wuwe yehlela ezansi nje uqhubeke futhi lingakwazi ukukhuluma isingisi futhi ngakho umfowethu mo wathi kulungile mfowethu Branham waqala ukwehla ngathi njengoba bengisho fa ngase ngibona ingane encane ingane engumexico encane ihlezi phambi kwami ihleka nje ngathi awume kancane ngase ngithi itedeleni inenekazi elincane ledlulu uBhili wathi ngeke ngakwenza lokho babayi ngathi ngibone umbono uBhili wathi oh lokho kwehlukile Ngakho savula isiqhubu kanjalo sase siledlulisa nanti lizaliwa ngamadolo alo linobuhlalo bomkhuleko esandleni salo ngathi sukuma ngakho ngathi baba wasezulwini manje angazi ukuthi uzokwenzani angazi nje noma ufuna mina ukuba ngenelise owesifazane ngokukhulekela ingane noma ini kodwa ngathi ngibeka izandla zami phezu kwengane encane egameni lenkosi Jesu into efanayo nje njengoba ngenza kumfowethu weyelele lapho kuyiphansi lendlu efile ngolunye usuku Noplanketo wakahlela naleyo ngane encane yaqala ukudazuluka futhi yayisiya ekuphileni kwayo. Ngenkathi ngathumela isigijimi umfowethu esiphinyaza ukuba ahambe nalo aye kudokotela bese ethola isitatimende esifungelwe esivela kudokotela leyo ngane ifile. Lokho kwakuthi akube eleshumi nqo ngalobo busuku. Ife ngalokho kusa ngesiyagalolunye nqo e-ofisi lakhe. Iphethwe inyumoniya wathola isitatimende esifungelwe esivela kudokotela amaphepha ayengenako kugcina lokho kuthule niyazi ngakho bathikeka ukuba beze neno baba nengqiswano nami futhi bathi kimi wathi ucaba ukuthi abangcwele bethu bebengakwenza lokho nabona ngathi uma bephila oh wathi ungeke waba ngongcwele uze ukuba usufile Nako lapho khona niyabo nabantu niyabo bonyusuku lapho ababe nalelindela abaganga ngalo ephepheni na ngakho ongcwele omusha wafa oh ekhulini leminyaka eyadlula noma into efana naleyo futhi benza sebemncwelisile manje benza ongcwele ngaye futhi bathi ubuya kwabafileyo futhi wakhulekela omunye umuntu ogulayo owayenesifo sokuphelelwa izinhlayiya zegazi ezibomvu kwakungesiso na kwakukwelinye lamaphepha bhuku cabangani nje ukuthi bazama kanjani ukuganga ngalokho futhi kube kunamakhulu ngamakhulu ezehlakalo ngqo phansi kwekhala labantu lapha yini leyo nto na ukuba into idlale ibandla lamaprestane kulo niyabo bakwenze kucabange enye into bese kuthi ke imisebenzi yangempela yenkosi lapho eqinisekiswa khona ngokuphelele yafakazelwa abalokothi ukuthi bathinte iphepha ngawo nakho lapho okhona bemukela isimemo base besenqaba yebo mnumzane abaqonda ukuthi ukanjani umlayezo olula abantu abalula ukwenqaba into enjalo ukuthi ingababangela ukuba bangene enqushunqushweni owesifazane wathi kimi eGrants Pass eOregon ngesinye isikhathi esedlule intombazane eyayiyikatolika iphuma lapho ukugxeka nokubhala yayiyintatheli yephepha iphethe osikilidi nesandla sayo yayisithi ngifuna ukukhuluma kuwe ngathi yini ofuna ukuyisho yathi bengifuna ukubuza eminye imibuzo ngale nkolo yakho ngase ngithi yini ofuna ukuyibuza yayisithi ukwenza ngaliphi igunya lokhu ngathi ngegama likaJesu Kristu ngobizo lobuNkulunkulu yayisiqhubeka izenza ohlakaniphile ngathi umzuzu nje yathi ukuba bengangizodingeka ngizihlanganise leso sikhejane sezidomu phezulu lapho yathi bengingeke ngisho ngifune ukuba umKristu yathi futhi uma labo bathi labo bantu bayobusa umhlaba ngolunye usuku yathi ngithemba ukuthi angikho lapha ngathi ungakhathazeki awuyikuba lapha ngathi wena ukuba ukhathazeke ngalokho ngani yathi konke lokho lapho ukuqhubeka nokudazuluka ngathi futhi uzisho ukuthi uyikatolika na yathi nginguye ngathi buwazini ukuthi uMaria intombi ebosisiweyo wadingeka emukele umoya ongcwele futhi akhulume ngezilimi futhi asine emoyeni indlela efanayo abenza ngayo ngaphambi kokuba uNkulunkulu amemukele na nimbiza ngomama kaNkulunkulu yathi umpeto lowo ngathi umzuzu njenge angifanele ukubuka eBhayibhelini ngathi pho uzokwazi kanjani ukuthi yini eyiqiniso noma engesilo na yathi ngithatha izwi lebandla lami ngathi leli yizwi likaNkulunkulu nathi khona lapha ngikuphosela inselelo ukuba ulibuke noMaria wayenabo phezulu lapho egameni eliphezulu futhi wemukele umbhaphathizi kamongcwele njengoba bukwenza bonke abayo futhi nimbize ngomama kaNkulunkulu ngathi manje ke ubiza lokho ngokuthi isikhejane sepucumfucu ibuya lolwandle ngathi ngakhathazeki awuyikuba lapho awudingeke ube nokuningi ukukhathazeka ngakho uma kuyilokho kuphela onokukhathazeka ngakho kungcono ukhathazeke ngomphefumulo wakho onesono uqobo ntombazane ngase ngiyiyeka yahamba manje cabangani ngakho konke lokhu okulula uNkulunkulu ukwenza kube lula kakhulu wengakwenza kanjani uHabi wengakwenza kanjani uJezebeli babengakwenza kanjani labo bantu ababecabanga ukuthi uElijah waye ngumthakathikazi becabanga ukuthi waye ngokhonza imimoya na ngisho uHabi wathi nangulona obangele yonke lenkathazo kuIsrayeli wathi kuwe okhathaze uIsrayeli Sasinga ucabanga kanjani lezo sizwe lokho ukwenqaba umlayezo wendoda enobuso obulufifi kanjalo ingafake izingubo zobupriest nokunjalo kube ngukulahlwa kwaso na yayingakwenza kanjani iGibhithe ukubusa izwe ofaro izigaba zayo nonesithunzi na izwe aligaze lifike kuleyo ndawo futhi kuyisayensi kanjalo njalo Babe ngacabanga kanjani kwenqaba umprofeti omdala oneminyaka engamashumi ashagalombili ubudala nobuhwanqa bulenga izinwele ezimpunga egishazela ephuma lapho umhambuma na futhi aphume lapho nomlayezo kuphakathi kokuthi uzobayeka bahambe noma uNkulunkulu uzobhubhisa isizwe Wengakwenza kanjani uFaro na uzongithobela Faro uFaro wathi ngithobe oh yena uFaro nekehla othize omdala ongahlakahlile ekhanda bacabanga bale umfo onjalo abhubhise isizwe na kodwa kwakwenza oh hey ake sime sithi ukuthula kancane imizuzu yembalo futhi sibe nomkhuleko futhi sicabange phila kuluphi usuku na sikuphi na omunye wesimanje unyaka wesayensi kungcono sicabange Mhlawumbe nime bantu nime futhi ikhuleke isikhashanyana futhi nicabange kancanyana nizozizwa ningcono emva kokuba seniqedile ukukwenza kunjalo umKristu akasili thuluzi noma olunye uhlobo lodlawu lwepayipi lokukhenika emusweni omkhulukazi wezenkolo kunjalo umKristu akasili olunye uhlobo lwethuluzi olugcina inhlangano yenkolo ihamba umKristu lo akusuye umKristu umKristu ufanele abe njengoKristu futhi umKristu angabe umKristu aze uKristu angene kumuntu kuphila waKristu kuye. Khona-ke kuveza ukuphila uKristu akuphila futhi wenza izinto uKristu azenza. Ngikhuluma ngani na? Ubuhlobo obuqondene nomuntu siqu sakhe kuKristu. Kuyini na? Impilo yakho ilifanele ivangeli na? Manje ngizama ukwendlala leso sendlalelo lapho kunikhombisa lokho abesilisa nabesifazane ababengabesifazane abadumile abesilisa. IBhayibheli lasho liqaphelile na ngesonke ledlule ebusuku into ethize ngikhohliwe ukuyifaka uGenesisi isahluko sesithupha nevesi lesine. Labo abesilisa abazithathela abesifazane babengabafazi babengabesilisa basendulo abadumile abesilisa abadumile babikezelwa ukufika futhi njengokwenzeka emihleni kaNowa yoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Abesilisa abadumile bethatha abesifazane, hhayi abafazi, abesifazane belandela inyama imbe. Bukani ngilanda amavikathi awabe mabili edlule. Bukani e-United States. Bukani ndawo zonke kugcwele ubufebe. Amadoda amakhulu abakhulu ama-ofisi aphakeme kuletha ihlazo phezu kwesizwe belandela abesifazane. Leyo ndoda enkulu lapho eNgilandi uhlobo oluthize lukaphakimpi njengengani niqaphelile wayenonkosikazi omuhle. Isithombe sakhe sasilapho ngakhona. Bukani leso sifebe saseRussia kodwa sasigqoke ngokukhanukisayo konke futhi saziphosa ngaphandle lapho ukuba siveze obala enyama yaso yabesifazane nendoda yathatheka kukho. Esikudingayo namhlanje madodana kaNkulunkulu, sidinga amadoda kuhulumeni, leyo ngamadoda kaNkulunkulu kunjalo. Ngakho-ke elungile inkosi emesabayo uNkulunkulu ibingamisa wonke lo mbhedo bekungebikho zintambo ezidonswayo njengoba kwenza uDavide wakumisa impela wakwenza ngoba wayeyinkosi. Futhi kwakukhona kuphela indlela yangempela engukuthi uNkulunkulu eyinkosi futhi uNkulunkulu uthumela umprofethi. Akabatshelanga yini uSamueli ngaphambi kokuba baze bathole inkosi na? Wathi, uNkulunkulu inkosi yenu. Sengake ngalitshela yini noma yini egameni lenkosi yangafezeka na? Bathi qhabo kunjalo. Sengake ngazitshelela yini kini okokuziphilisa na? Qhabo awukaze uzitshelele kithi okokuziphilisa. Angaze nginitshele lutho kuphela lokho okwakuqinisile phambi kwenkosi. Wathi, uNkulunkulu inkosi yenu. Oh, siyaqonda lokho futhi siyazi ukuthi uyindoda elungileyo Samuel. Siyakholwa ukuthi izwi lenkosi liza kuwe kodwa sifuna inkosi noma kanjani. Yabo, yilokho abakutholayo. Pentecost yayifuna inhlangano noma kanjani, yayithola kunjalo, yayifuna ukuba njengawo onke amabandla niyo. Kubekani lokho, yilokho nje okwenzekayo kodwa uNkulunkulu uyinkosi yethu. UNkulunkulu uyinkosi yethu, ye umnumzane. Kuyini na? Ingenxa yokuthi abantu njengoba benza ezinsukwini zikaKristu, njengoba benza kuyo yonke iminyaka, bathola izaba balezivumokholo zabo uqobo. Ningahle ningafuni ukuba nithi ngithenge inkomazi futhi ngifanele ngihambe ngibone ukuthi ngabe izosebenza yini noma cha, noma ikhiphe ubisi noma iyiphi imfuyo. Ngingahle ningabi nazo lezo zaba, kodwa nantu uhlobo lwezaba abantu abangahle balusho. Ngiyi-Presbyterian, asikholelwa kulokho. Ngiyi-Baptist, asikholelwa ezintweni ezinjengaleyo. Awu, ngiyiluthela. Awu, lokho akuhlangane ngalutho nalo. Lokho akusho ukuthi ungumKristu. Lokho kusho ukuthi ungowesigejane sabantu esihlelile futhi ungowedlangala leluthela, idlangala leBaptist, idlangala lePentecostal. Ayikho into okuthiwa ibandla lePentecostal, ayikho into ethiwa ibandla leBaptist, idlangala leBaptist, idlangala lePentecostal, idlangala lePresbyterian. Kodwa linye kuphela ibandla futhi linye kuphela indlela ongangena ngayo kulo, futhi lokho kungokuzalwa. Uzalwa ebandleni likaJesu Kristu nelunga lomzimba wakhe lokuthunywa kokomoya kwasezulwini, bese-ke kuba izibonakaliso ukuthi uKristu unawe, uphila ngawe. makristu oh ufanele ube nobuhlobo obuqondene nomuntu siku sakhe kuNkulunkulu ukuze ube indodana kaNkulunkulu ufanele ube isihlobo kuNkulunkulu ufanele abe ngubaba wakho ukuze wena ube indodana futhi namadodana namadodakazi akhe kuphela asindisiwe hayi amalunga ebandla kodwa amadodana namadodakazi yinye kuphela into eyoveza lokho lokho ngokuzalwa okusha ukuzalwa okusha iyona kuphela into eyoveza ukuhlobana noNkulunkulu kunjalo na amadodana namadodakazi Bese kuthi ke uma lokhu kwenzeka khona ke amadoda nanku umbuzo engifuna ukuletha kini indoda ithi senzanike emva kokuba sesizalwe kabusha na abaningi kakhulu bangibuza lo mbuzo ngifanele ngenzeni ke mfowethu Branham na uma uzalwe ngokusha yonke imvelo yakho kulukunqu iyaguquka ufile ezintweni owake wazicabanga Awu wena uthi mfowethu Branham ngenkathi ngijoyina ibandla ngakuthola lokho awu manje ke ngenkathi uNkulunkulu wathi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade usabaphilisa abagulayo usayibonisa imibono kodwa mfowethu Branham ibandla lami manje awuzelwe ngokusha yabo ungebe njalo ngokuba uma yena impela uNkulunkulu uma kuphila kwakhe kukuwe njengoba usekuphileni ukayihlo futhi uma khona impela ukuphila kwaNkulunkulu kukuwe wona impela umoya owakuKristu ukuwe umoya ungaphila kanjani kuJesu Kristu futhi ulobe lokhu bese ke ubuyela phansi kuwe futhi uphikelelo na yabo ungeke wakwenza uyochizelela onke amazwi ukuthi anjalo manje ke uma uthi awu ngilunga elilungileyo lebandla lokho akuhlangene ngalutho nalo ngiya mazi umhedeni ezantsi Afrika phakathi kwabazalwane bami abantsundu ezantsi lapho ngithola izimilo zalabo bantu ziphakeme kakhulu kunamaphesenti angamashumi ayisiyagalolunye abantu basemelika ngani kwezinye izizwe lapho uma intombi ingashadile ize ifike onyakeni othize kumbe uma isingusayizi othize futhi engakabibikho oseyithathile okwamanje bayazi ukuthi kukhona okungalungile bayayixosha isusa upende wesizwe bese iya edolobheni bese ke iba yimbuka nje Futhi uma ishada ihlolwa ubuntombi bayo uma iveyini encane yobuntombi esibhobokile khona ke ifanele isho ukuthi ubani okwenzile futhi bababulala bobabili ndawonye kungebe inqwaba yini yokubulala emelika uma lokho kwenzekile na yabo bese ke nibabiza ngabahedeni na oh hey bangeza bafundise abantu abazibiza ngamalungu ebandla ukuthi kuphilwa kanjani ngokuhlanzeka kunjalo angizange ifumane nesisodwe isifo socansi kulolonke uhambo eningizimu Afrika yonke abanayo into enjalo nakho lapho khona Niyabo izindlela zethu uqobo nje ezingamanyala angcolile njengabelungu kunjalo saqhela kuNkulunkulu Mona kwenzeka into oyoyenza ke uyothola ukuthi umoya ongena kuwe kusukela ekuzalweni okusha uyokholwa futhi wenze yonke into uNkulunkulu ayisho ezweni la ezwini lakhe ingeyakho ukuba uyenze nayo yonke into iBhayibheli elimcaphunela ukuba uyenze uyigcizelela ngoAmen futhi awuyikuma obusuku nemini uze ukwemukele kunjalo kunjalo futhi kuso sonke lesisikhathi ngempela uyophezuka yonke into thela isithelo sikamoya wena uthi ngiyokhuluma ngezwini mina Ungahle kwenze lokho futhi ungahle ungakwenzi. Ngiyomemeza na ungahle kwenze lokho ungahle ungakwenzi. Kodwa yinye into impela oyoyenza. Yothele isithelo sikamoya. Nesithelo sikamoya siluthando, ukujabula, ukuthula, ukukholwa, ubekezela, ubumnene, ubele, ukukhuthazela. Ulaka lwakho aliyukuba ngokuthi khumbula nje uma unalokho lokho kufaka upoyizeni umoya ongcwele usuke kuwe uyabo uma ufika endaweni ofuna uqophisana kuyo na wonke umuntu ohlangana naye kukhona okungalungile. Uma uthola indawo lapho umfundisi eyofunda eBhayibhelini ukuthi akulungile ukwenza into ethize futhi uyukhumbula nje akukho buKristu lapho nhlobo. Lokho kungukuthi manje ukuthi niyakubazi ngezithelo zabo ilokho uJesu akusho niyabo. Uma kuyize futhi uNkulunkulu asho njalo lo moya kuwe uyobambisana nalelozwi ngaso sonke isikhathi isizathu umoya ongcwele wangokoqobo uyobambisana nezwi ngoba izwi lengukuphila nomoya. UJesu wathi amazwi ami angukuphila futhi uma unokuphila okuphakade futhi uyizwi izwi lingaliphika kanjani izwi na niyabo hlobo luni lomuntu obungalwenza uNkulunkulu na leyo into eyodwa yokwaziwa ukuthi ungumKristu uma ungavumelana ngokugcwele phezu kwawo onke amazwi kaNkulunkulu. Futhi uzithola uthandana nezitha zakho. Omunye uthi, awu akalutho kodwa ungumgcinike ongcwele futhi uqala ukuthola qaphela, qaphela. Kodwa uma ngempela uthola qobo lwakho ukuthi uyamthanda ungakhathaleki ukuthi benzani usalokhu ubathanda niyabo khona ke uqala ukuthola nokukhuthazela kwakho uvela cishe kube kude kangaka noma kunjalo akunakuphela nje noma ubani aqhubeke nje nokusho izinto ngawe awu angikhathali ukuthi uthini ungatholi ukugovuzeka uma uthola ukugovuzeka kungcono uyokhuleka kuqala ngaphambi kokuba ukhulume kubo futhi ya ungangeni ezinqophiswaneni ungathandi ukungena ekuqophisaneni uma uthanda ukubona umuntu esukuma ebandleni ethi uyazi ukuthini ngizokutshela usibanibani wenze ukuthi nokuthi wena uthi manje mfowethu ngiyakudabukela. Kumuntu oh kunjalo na ulalele lokho kuhleba na qaphela umoya ongcwele awuse umgodi wokungcolileyo niyabo qhabo 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 inhliziyo ihlala umoya ongcwele igcwele ubungcwele umsulwa ayicabangi okubi ayenzi okubi ikholwa izinto zonke iyabekezela ukubekezela niyabo ungaqophisani uma umndeni ungena ekuqophisaneni ungaqophisani nabo umama wakho uthe awanyukeli lapho kwelo bandla elidala hlobo awu wena ocabanga ngakho kuphela manje usuyeke izindlela zakho zikhule ubukeka njengomunye ugogo omdala ungaqophisani naye thana okay mama kulungile ngiyakuthanda ngokufanayo nje futhi ngizobe ngikukhulekela inqobo nje uma ngisaphila yabo manje waqophisani yabo ulaka luzala ulaka into yokuqala uyazi udabukisa umoya ongcwele usuke kuwe uyobe uphindisela ngokuqophisana khona ke umoya ongcwele usuka undize ulaka luzala ulaka nothando luzala uthando gcwala uthando. UJesu wathi lokhu bonke abantu bayokwazi ukuthini ngabafundi bami uma ninothando omunye nomunye leso isithelo sikamoya ongcwele uthando futhi bewazini ungumdali omncane qobo lwakho na niyakwazi lokho na impela nilobonile abantu enithandayo kuba ngakubo anazi ukuthi kungani lolo hlobo lomuntu nje olithandekayo nike nakubona lokho na ono muza nje lapho uyathanda ukuba ngakubo lokho ye badaleso simo ngempilo abayiphilayo indlela abakhuluma ngayo ingxoxo yabo manje ke nibabonile labo aba ngaso sonke isikhathi uyabagwema njalo bafuna ukukhuluma ngento embi futhi bakhulume ngomunye bathi oh hey nampo beza bazogxeka omunye lapho usephakathi lapha manje uzokhuluma ngalo wesilisa abazokwenza kuphela ngokukhuluma amahlaya angcolile noma okuthize ngabesifazane noma into efana naleyo uyakuzonda nje ukuba ngakubo nje uyabo bayadala ngokungathi abantu abahle kancane kodwa badala leso simo nezinto ocabanga ngazo izinto zenzayo izenzo izinto okhuluma ngazo kudala isimo ngaye office lendoda lapha kulelidolobha nendoda engumphatheli noma idikoni kuyikho ebandleni elihle Ngahamba ngangena lapho kuyobona leyo ndoda ngebhizinisi elithize futhi kunomsakazo laphaya nalowo mculo wokuzibinya noma i-twist kumbe noma ngabe kwakuyini uvulwe wonke nje futhi ngiqagele kwakunezithombe ezingamashumi amane ezinabantu abakhanukisayo e-ofisi layo zabesifazane abanqunu. Manje ungeke wangitshela ukuthi igcikoni elingakanani noma ungakanani okunye ngibonise okubukayo nokufundayo nohlobo lomculo olulalelayo isicuku ozihlanganisa naso futhi ngizokutshela ukuthi hloboluni lomoya olukuwe uyabo ya uze umfo ethi mina ngenze ukuthi nokuthi na leso sketchane kumbula nje angikhathali ukuthi uthini amazwi akhe akhuluma kakhulu izenzo zakhe sikhuluma kakhulu kunanoma noma yini ebingasho ubengafakaza athi ungumkhristu impela futhi mhlawumbe enze noma yini kodwa nje ibhekisisa uhlobo lwempilo ayiphilayo lokho kusho lokho ayikho. Manje ungathini nje indoda nempilo ebingathi ukukholelwa ekuphiliseni ngokaNkulunkulu lokho into ezinyoni lokho kwakusemuva eminyakeni eyadlula ayikho into enjalo namhlanje. Ngabe leyo impilo elifanele ivangeli ukuthi uKristu walinyazwa nxa yeziphambeko zethu nangemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Wena uthi kwathiwa ngithikona ngikhathali ungahle ube ngumbhishophi. Inkathi ngizombhishophi shini ethi cishe eminyakeni emibili eyadlula eza ehla angizange ngiphinde ngimvule ngenkathi ethi umuntu oyokholwa futhi azame ukuphila ngalelo Bhayibheli wayefana nomuntu ozama ukuhamba nokho emanzini anodaka umbhishophi shini bese jika wathi uma sengifika ezulwini niyazi ukuthini uma ngihlangana noJesu ngizomtshela ukuthi ngingumbishophi shini futhi uyothi oh yebo ngamuzwa umama wami ekhuluma ngawe ubuhedeni amadoda ayohlabalaza lelozwi uNkulunkulu ibanisawo angisuye umehluleli niyabo lelozwi liqiniso kunjalo nomoya kaNkulunkulu uyokuqonda ukubhala kwakhe uqobo ukhonjwa ngokubhala kwakhe kukhuluma ngaye futhi ukhonjwa ngokukholwa futhi kukunika izincwadi zakho ezikuchazayo zenkomba ningaqophisani nabanye futhi ningabinazo lezi zinqophiswano zomndeni njengoba ngishilo uthando luzala uthando nolaka luzala ulaka. Manje ake sibhekisise. Bukani uJesu umzuzu nje wayesibonelo senu. Ngithemba anikhathali kakhulu. Bukani ake sibuke uJesu umzuzu nje wayesibonelo sethu. Washo njalo ngokuba ngininikile isibonelo ukuthi nifanele ukwenza kwabanye njengoba ngenzile kini. Manje bhekisisani ngenkathi efika ezweni ngenkathi kwakukhona okukhulu impela ukungakholwa ezweni ngayo leyo nkathi njengoba kwakulokhu kukhona akuzange ngisho kumlibazise waqhubeka ngqo eshumayela ngokufanayo nje futhi ephilisa ngokufanayo nje akuzange kumkhathaze. Kodwa kwakuyini umuntu waqhekwa kusukela esikhatheni eseyingane waze wafa esiphambanweni ngabe kwamisa na qhabo mnumzane kwakuyini umgomo wakhe na njalo ukwenza lokho baba akulobile njalo ukwenza lokho okumthokozisayo. Kukani uJesu nikhuluma ngathi isizithoba na ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe eba yingane esikhundleni sokuza ngombhede omncane wengane ndawo ekhaya elihle wazalwa phandle lapho phezu kwenqwaba yomquba esitebeleni phakathi kwamankonyane ampompolozayo. Bamsonga ngembeleko yayisuka entanyeni yejoka lenkabi impofana edlula impofana futhi nokho umdali wamazulu nomhlaba. Ngobunye obubandayo obusuku obunemvula bathi Nkosi sizoya ekhaya nawe wathi izipungushe inemigodi nezinyoni inezidleke kodwa anginayo ngisho indawo yokucamelisa ikhanda lami. uNkulunkulu uJehova wazithaba futhi uba ngumuntu emelwe enyameni yesono. Ukuhlenga wena nami singobani pho wayesibonelo sethu ngingubani mina na lutho Bengitshela omunye kulentambama emhlanganweni omncane ngathi yonke indodana ezalwa nguNkulunkulu imele ivivinywe kuqala ilaywe. Ngiyakhumbula ngenkathi nginokwami noma ihora lami elikhulu kunawo onke. Uma umuntu ezalwa ngokusha kulendawana encane njengosayizi wozipho lomunwe wakhe, uNkulunkulu ajovela kuye inqubo futhi iwela enhliziyweni yakhe bese igxilisa okwehanga lapho. Bese uSathane emenza akufakazise futhi uma lokho kungekho lapho usuhambile. Ngiyakhumbula lapho esibhedlela ngangithi angibe neminyaka engamashumi amabili nambili ubudala, amashumi amabili nantathu mhlawumbe. Ngapho nje ngangiyinsizwa nobaba wami efela ezingalweni zami, nami ngikhuluma kuNkulunkulu njengomphilisi. Nobaba wami uQobo esekuhlaselweni inhliziyo wacamelisa ikhanda lakhe engalweni yami, nami ngimkhulekela futhi ngimbona eguqula lawo mehlo futhi engibuka futhi wawa ukuba ayobonana noNkulunkulu. Ngamthatha ngamweza ngase ngimbela eduze komfowethu nezimbali yayisalokhu ifresh ethuneni lakhe, nami ngishumayela uNkulunkulu waphilisayo abagulayo. Ngisebenzela inkampani yezomsebenzi womphakathi, ngihola u-20 cents ngehora nomkami esebenza phandle lapha efactory yamayembe ukusiza siphilise umfana wethu omncane owayenezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili ubudala uBilly Paul, nomntwana onezinyanga eziyisishiyagalombili ayemphethe. Ngibone udadewethu Wilson engekuzisa ikhanda lakhe yakukhumbula lokho uRoy Slaughter nezenye zezingwazi ezindala. Ngenzani na? Ngahamba imigwaqo nesemishi esandleni sami ngehla esigcotsheni futhi ngifakaza kuwo wonke umuntu odlulayo ngothando lukaJesu Kristu. Ngiye egaraji labo futhi ngicele ukuthi ngingalisebenzisa yini ngikhulume nomakhenika, ngingene lapho ngithi, madoda senake nasindiswa kuze kube manje na ngathola into ethize enhliziyweni yami. Ngingene ezitolo zegrosa ngesikhathi sasebusuku, ngifike ekhaya ngelesibili noma elesithathu ngqo ekuseni, kade ngishaya izincingo zabagulayo ubusuku bonke kulukunqu. Inga ngihlale phansi nje ngishintshe futhi ngigqoke izingubo zami zomsebenzi futhi ngihlale lapho esitulweni futhi ngiphumule kuze kuphume ilanga, ngisukume ngihambe futhi sengonde kakhulu ngokuzila ukudla nokukhuleka ngize ngidingeke ukuba ngikhuleke ukuba ngifake izipolo zami ukuba ngikhuphukele esigcotsheni. Ngishumayela futhi ngishumayela uNkulunkulu wayemkhulu, uNkulunkulu wayelesa, uNkulunkulu wayewuthanda kubantu futhi lapha ubaba wami efela ezingalweni zami nabafowethu bafa wabulawa ngenkathi ngimi epulpit ezansi lapha kuleli elincane ibandla lePentecostal lamakhalati. Ngishumayela bafika bangitshela umfowenu ufele phezulu emgwaqeni omkhulu, imoto imshayisile futhi yambulala. Igazi lomfowabo uQobo liconsa eyembeni lakhe lapho amqukula khona emgwaqeni omkhulu. Emva nje ngoko kuba ngingcwabile ubabayi wami wafa, ngase kuthi-ke lapho kwalala umkami phandle lapho. Ngase ngihamba ngiza ngapha kule tabernakele ngisuka kuleli lapho lo msamo omi khona, ngatshela abantu izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba kwenzeke kuzofika uzamcolo. Ngase ngibona ingelosi ithatha udondolo futhi ilinganisa amafithi angamashumi amabili nambili phezu komgwaqo uSpring. USeni Davis nabo behlezi lapha bahleka bathi kwakuthi akube ama-intshi ayishiyagalombili noma ayishumi ngo-1884. Mfana, yini ekhuluma kuwe na? Ngathi kuzoba njalo ngoba ngibone esinye salezo ziyezi futhi kwangitshela kanjalo futhi uzoba khona futhi kunomaka emgwaqeni uSpring namhlanje emafidini engamashumi amabili nambili amanzi. Ngathi ngagibela phezu kwesiqongo saleli tabernakele ngesikebhe futhi ngakwenza. Ngesikhathi umngami wakhula ngamkhulekela futhi ngifika eTabernacle abantu wayemlindele ngathi uyafa oh ngumkakho nje lowo ngathi uyafa ngawelela lapho ngakhuleka futhi ngangeneka izandla zami wabamba isandla sami wathi Billy ngiyohlangana nawe ekuseni ngime lapha ya wathi uqoqa abantwanyana bese uhlangana nami esangweni ngathi uqale nje ukumpompoloza Bill ngiyoba lapho nyabo wayese yaphuma ngambeka phansi lapho emakazeni ngenyukela ekhaya ukuba ngiyokambalala futhi sengikwenzile uBilly Paul omncane wayehlala nonkosikazi Broy nabo egula kakhulu dokotela wayembheke ukuba afe noma ngasiphi isikhathi mina ngikhulekela uBilly futhi naku ufika umfowethu Frank wayesengithola wathi ingane yakho iyafa intombazanyana ngaphuma esibhedlele udokotela ade wayengangivumeli ngingene wathi unesifo solwembu lobuchopho uzosibuyisela kuBilly Paul kwakunonesi onginika olunye uhlobo lwezinto ezibomvu ukuba ngiziphuze ukuba ngenzele olunye uhlobo lwesidambisa zinhlungu lwento ethize ukungithulisa futhi nganginazo ukuba ngisuke egumbini ngakujukithela ngewindi ngathi nyelele ngumnyango ongemumva ngehlela ekamelweni elingaphansi nakho kulele ingane lapho phambi kwesibhedlela iwodi ehlukaniselwe umuntu oyedwa ezimpukane konke emehlweni ayo amancane kanjalo ngathatha isivimbamiyane esidala ngaziphunga ngase ngisibeka phezu kwayo ngehla ngathi uNkulunkulu nakho kulele ubabayi wami nomfowethu ngaleya nezimbali ethuneni labo nakho kulele uHope elele ngaleya futhi nansi ingane yami ifa ungayithathi inkosi wavele nje wehlisa ikhetheni kwaba sengathi uthi thula angifuni ukukuzwa nhlobo wayengakhulumi ngisho nakimi manje ke uma wayengakhulumi kimi kwase kuyisikhathi sika Sathane wathi futhi bengicabanga ukuthi wathi wayengunkulunkulu olungileyo yini konke lokhu ompongoloza ngakho na usengumfana nje kalaza phezu kwedolobha onke amantombazane nabo bonke abafana owake wazihlanganisa nabo bacabanga ukuthi ulahlekelwe ingqondo ulahlekelwe manje wayengeke angitshele ukuthi awukho unkulunkulu ngoba ngase ngivele ngikubonile kodwa wangitshela ukuthi wayenganginakekele ngasho labonga ubusuku kulunkulunkulu yonke imini kulunkulunkulu ngasho lakho kunkulunkulu ngenzeni na mkhombise nkosi ungavumeli ongenacala aze ahlupheke ngami uma ngenze okungalungile ngangazi ukuthi wayengivivinya kodwa yonke indodana eza kunkulunkulu ifanele ivivinywe ngathi ngitshele ukuthi ngenzeni ngizokulungisa ngenzeni ngaphandle kokushumayela imini yonke gulukunqu ubusuku bonke gulukunqu futhi nje ngimnike impilo yami njalo njalo na ngenzeni na uSathane wathi nakho-ke uyabo manje uma sekufika kuwe futhi ubatshele bonke ukuthi uyakholwa ukuthi ungumphilisi omkhulu futhi nakho kulele ingane yakho ilele lapho ifa wala ngisho nokukuzwa umkakho ubulawe yinyumoniya yofuba uthe wayekwazi ukuphilisa imidlavuza futhi nango manje ukhuluma ngaye engolungileyo nokuthi ulunge kanjani kubantu uthini ngawe na ngase ngiqala ukumlalela lokho ngokudlinza ngacabanga kunjalo wathi angasho akadingi ukukhuluma izwi buka ingane yakho nje futhi izophila ngathi kunjalo futhi njengoba umenzele okukhulu nje futhi nokho yilokho akwenzela khona ngathi kunjalo ngicala ukucabanga awu ini ngiyabo yonke into iqala ukwehlukana uma kufika ekudlinzeni kodwa uma kufika kulokho lokho kwaphanyeka kwahlala lapho ngaze nje ngilungele ukuthi khona-ke ngizoyeka kodwa lapho kufika phansi kwaze kwathi onke amandla okudlinza ayesehlukene khona-ke kufika kulokho kuphila okuphakade lokho kuzalwa okusha kuba ke kwakukade kungekho lapho kuba ke kwakukade kungenakho na sasingeke sazane ngendlela esesazana ngayo manje leli bandla belingeke libe lapha kanje izinkulungwane nezigidi umhlaba wonke jikelele kodwa akabonga uNkulunkulu kwakulapho Kona genge ngati ncabanga ini ngingubani mina ebeleni na ngingubani mina ukubuza ubukhosi bakhe na ngingubani mina ukubuza umdali onginika khona impela ukuphila kwami lapha emhlabeni na ngayithola phi leyo ngane na ubani onginika yona na hayi eyami empeleni wangiboleka yona nje okwesikhashana ngathi sathane swingimi ngawela ngabeka isandla sami enganeni ngathi unkulunkulu akubusise sithandwa nomzuzu ubabayi uzokwehlisa akubeke ezingalweni zikamama ezingelosi zizothwala umphefumulo wakho omncane futhi ngiyohlangana nawe ngalokho kusa ngathi nkosi unginika yena uyamthatha noma ungibulala njengoba uJobe asho nokho ngiyakuthanda futhi ngiyakukholwa ungithumele esogweni ngizokuthanda noma kanjani ngeke ngasuka kulokho nakho lapho khona.
Just been intellectual, it all broke away. But you got to have personal relationship. You've got to be born again.
Kade kungukuhlakanipha nje konke kuyohlukana kodwa ufanele ube nobuhlobo obuqondene nawe ufanele uzale ngokusha.
Just been intellectual, it all broke away. But you got to have personal relationship. You've got to be born again.
Ngalezo sizathu abefundisi bededa izinkokhelo ezinkulu nezinto bathi ayikho into okuthiwa ukuphilisa ngokaNkuluNkulu ayikho into njengalezi zinto abakaze babekule yonkundla engcwele njengoba bengikhuluma kulokhu ukusa abazilutho ngakho bangasho kanjani ukuthi bangabantwana bakaNkuluNkulu futhi baphike izwi likaNkuluNkulu na ungakwenza kanjani uphike wona impela umoya ongcwele owakuthengayo na ukukhumbula nje uJesu wazithoba qobo lwakhe ekufeni enzela wena wayengaqophisani ngenkathi bemphimisela ebusweni bakhe akaphindiselanga ngenkathi bemhluthula intshebe yakhe akayidonsanga eyabo ngenkathi bemukula nganxanye ebusweni omunye akazange abamukule wabakhulekela waqhubeka ngokuthokobeka wayeyisibonelo sokuzithoba wayegcwele ukukholwa ngani na wayazi ukuthi amazwi akhe awasoze ehluleka waphila kakhulu ngezwi waze waba yizwi. Oh Nkulunkulu, mangibambelele ngezandla zami zombili kuNkulunkulu phambi kwalezethameli angiphile kanjalo makuthi lelizwi lize kakhulu ukuthi mina nalelizwi yinto efanayo amazwi ami awabe yilelizwi makuthi ukudlinza kwenhliziyo yami yena makabe senhliziyweni yami emqondweni wami abophele imiyalo yakhe phezulu esigcotsheni sokuhlakanipha kwami ayibophele phezulu esigcotsheni senhliziyo yami angimbone nje uma isilingo sivuka ngibone uKristu uma izinto ihamba ngokungayisikho angimbone nje uma sengilungele nesitha sizama ukungenza ngithukuthele angibone uJesu ubeyokwenzani na wayesezwini kakhulu impela kwaze kwathi yena nezwi baba yethu efanayo eyodwa. Bekisisani wayengadingeki ukuba aqophisane. Wayazi ukuthi yena nezwi wayefana. Wayazi ukuthi wayeyizwi likaNkuluNkulu lenziwe labonakala. Futhi umyalo kaNkuluNkulu egcineni uyonqoba izwe. Wayekwazi lokho izwi lakhe wayenokukholwa wayazi ukuthi wayekuphi wayengathingeki ukuba aqophisane futhi athi lapha ungeza ngapha uDevil wathi manje buka ungenza izimangaliso uyazi unokukholwa okukhulu ungenza izimangaliso ngizokwakhela isakhiwo esiwusayizi ophindwe kabili kwesika Oral Roberts isizathu abantu bonke into kuphela ofanele uyenze bakhombise ziwise kulesi sakhiwo lapha yehlela phansi ngoba kulotshiwe uyabo izingelosi ziyakukuthwala funa noma ngasiphi isikhathi unyawo luwele etsheni yabo wayazi ukuthi wayenamandla wayazi ukuthi wayengakwenza wayazi ukuthi kwakukuye kodwa wayengafuni ukukusebenzisa aze uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze ngiyabo ufuna kube nguNkulunkulu kuye kube yizwi kukho konke futhi wayekwazi lokho ngenkathi ekhuluma noma yini ukuthi kwakuyizwi likaNkulunkulu ukuthi na kuba amazulu nomhlaba kudlula lelo zwi ngelinye ilanga liyonqoba wayengaqophisani futhi abe nokukhathazeka wayekhuluma nje amazwi kaNkulunkulu lonke izwi eliphuma ezindebeni zakhe kwakuyizwi likaNkulunkulu eligcotshiwe bekungemangalise yini uma besingakusho lokho. Izwi lami nezwi likaNkulunkulu liyefana. Engikushoyo uyakuhlonipha ngoba angenzi lutho aze angitshele kuqala. Oh, nazo isibonelo sakho. Nazo impilo efanele ivangeli. Hayi labo baphristi owayefunde kakhulu futhi epolishiwe futhi benalo lonke lolo dumo olukhulu futhi bema futhi benze imikhuleko emide futhi beshwabadela izindlu zabafelokazi futhi beshwabadela izihlalo eziphakeme ebandleni zonke lezi zinto lapho babe lokho kwakungesiyo impilo efanele ivangeli. Kodwa wayelifanele ivangeli kakhulu ukuthi uNkulunkulu wathi le indodana yami ethandekayo engithokozile kakhulu ngayo izwini, izwi lami liyiyo, iyizwi lami yona, nami siyafana. Yazini, bhekisisani lokhu manje, wayazi ukuthi izwi lakhe lalizothi ekugcineni linqobe izwe. Wayazi ukuthi izwi lakhe lalivelaphi. Wayazi ukuthi lalingenakwehluleka neze. Ngaleso sizathu athi kohluleka kokubili amazulu nomhlaba, kepha izwi lami alisoze lehluleka. Niyabo, wayengakusho lokho. Lo kwakungumuntu oyena nezwi likaNkulunkulu Baba ngabafanayo. Wathi kubo benifanele nenze lokhu nalokho. Wathi ubani ongangilahla ngesono na? Ubani ongangimangalela na isono ngokungakholwa? Uma mina ngumunwe kaNkulunkulu ngikhipha amadimoni, amadodana enu iwakhipha ngobani na? Niyabo, kwakungesikho lokho, ngakho kwakudingeka kube ngenye into ethize. Niyabo, uma mina bathi awu sikhiphe amadimoni, wathi uma ngikwenza ngomunwe kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu eliqinisekisiwe, manje ke amadodana enu iwakhipha ngobani na? Khona ke yiba ngumahluleli. Abantu bangazinsuku zakhe nabantu bahlekisa ngaye, bakhuluma ngaye, kodwa yena bamehlisa isithunzi ngandlela zonke ababengakwenza ngayo. Bamtshela ngazo zonke izinhlobo zobubi bemelele naye, kodwa waqhubeka. Manje ngifuna ukuvala emzuzweni ngokusho lokhu. Abantu balolu izinsuku bayisigejane esiguliswa imizwa. Abantu balolu usuku bayisigejane esiguliswa imizwa. Bayesaba ukuthatha izithembiso zikaNkulunkulu. Amadoda ebandla, inhlangano yebandla, izinhlangano zamabandla ziyesaba ukuthatha inselelo yombhalo kaNkulunkulu walolu suku. Ziyaqonda ukuthi izimo zazo zesimanje nevangeli lazo lenhlaliswano ezilishumayelayo alikuhlangabezana nenselelo yaleli hora. Akungaba akungaphezu kokuba uSamsoni wayengahlangabezana nayo esimweni sakhe, kwathatha uNkulunkulu. Futhi nathi uhlelo olwakwethembisayo, ngizofika kulokho emzuzweni nje. Ngifuna ukubamba leluzwi umzuzu. Nakuba bezibiza ngomKristu, bazithathela izivumokholo, izivumokholo ezenziwe ngumuntu ukuthatha indawo yezwi kaNkulunkulu. Ngakho bangathatha izivumokholo ngoba umuntu wasenza, kodwa bayesaba ukweneka ukukholwa kwabo lapho kuNkulunkulu abazisho ukuthi bayamthanda kunjalo. Bese ke uthi leyo mpilo ifanele ivangeli na? Ngeke. Nakuba bengamalunga ebandla, kodwa lokho akulifanele ivangeli. Qhabo impela. Ivangeli uJesu wathi hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Lezi zibonakaliso ziyakuwalandela amakholwa. Futhi uma uphika lokho ukuthi kulandela amakholwa, ungaba kanjani nempilo? Akunandaba ungahle ungalisho neze izwi elibi, ungahle ugcine yonke imiyalo eyishumi, lokho akuyikuhlangana ngalutho nayo. Isalokhu ingalifanele ivangeli. Niyabo, ibingeke. Labo baphrisi bawugcina lokho, futhi wayesalokhu engafanele. Wathi nina ningabakayihlo uDavid. Ubani oyengabeka umunwe phezu kweyodwa yalawo madoda na? Umaka owodwa wecala futhi ayekhandwa ngamatshe ngaphandle kwesihawu. Amadoda angcwele noJesu wathi ningabakayihlo uDavid ngenkathi ivangeli lingena kuwo. Nakuba bezibiza ngamaKristu, bathanda ukubambelela ezivumweni kholo, izivumokholo zabo. Oh, izivumokholo Siphemba futhi sigcwalisa ukucabanga kwabantu besimanje balolu suku. Nendoda ezoba yimpumelelo kulolu suku izofanele ihambisane nenkambiso yesimanje yokucabanga. Ake ngikusho lokho kahle futhi kucace. Yabo, indoda uma uzoba yimpumelelo uzofanele uhambisane nokucabanga kwesimanje kwalolu suku. Bajikeleza bathi oh ayisiso isithandwa na ayimangalisi na ingahlala nje lapho iqonde nto futhi ayisihlalisi neze kweqe imizuzu eyishumi nanhlanu nomelusi wethu akasiqabalaseli njalo ngalezi zinto. Ngiyamjabukela lowo melusi noma iyiphi indoda engama epulpiti futhi ibuke isono salolu suku futhi ingamemezi. Ikhona into engalungile ngaleyo ndoda, ayilifanele ivangeli ezisho ukuthi iyalishumayela kunjalo. Ngakho ngokwenze njalo bazenzela izaba ngokuthi manje buka ibandla lami. Indoda ifika lapha kungekudala ebandleni elikhulu elithize futhi yayibhala ngesifundo esithile. Yayisithi ngibhala ngokuphilisa ngokaNkulunkulu. Yathi mfundo Branham siyakuthanda ehlelweni lethu elinye lamahlelo amakhulu kuna onke elinye lamakhulu esizwe noma izwe. Yayisithi siyakuthanda kuleli hlelo yayikhona lapha eJefferson Villa. Kodwa yathi ngizothola ngalokhu ukuphilisa ngokaNkulunkulu. Yathi sinye isici ibandla lami ngempela elisitholayo. Niyabo yathi uzihlanganisa ngakumaPentecostal amaningi kakhulu. Ngathi awu manje uyazi lokho kunjalo. Ngathi lelo iqiniso uyazi njalo bengifuna ithuba lokusuka kuwo. Ngathi ngizokutshela ukuthini, ngizoza edolobheni lakho uthole ibandla lakho lingichase. Oh yathi bangeke. Ngathi yilokho engakucabanga, yilokho engakucabanga. Yathi yabo ihlelo lami ngeke likumele lokho. Lezo izaba kakhulu njengokuthi ngithathile umfazi noma ngithengile inkabi. Angikhathali ukuthi zingaki iziqu zobudokotela nazo nokuthi ubukwa kangakanani ihlelo lakho. Lolo hlobo lwenkonzo alulifanele ivangeli elilotshwe kule ncwadi kunjalo. Noma iliphi ilunga lebandla eliyochema nezinto ezinjengalokho futhi bazibize ngumKristu futhi baphume lapha futhi baphile nabesifazane bephungula izinwele zabo futhi begqoka izingubo iBhayibheli elithi abangazigqoki. Abesilisa beqhubeka ngendlela abenza ngayo manje isimo sokumesaba uNkulunkulu bethatha iziphuzo futhi bebhema izigazo futhi beganwa izikhathi eziningana futhi beba ngabadikoni bebandla futhi ngisho nabelusi kanjalo njalo nabantu abahambisana nento enjengaleyo. Lolo hlobo lwempilo alulifanele ivangeli. Owesifazane oyohamba futhi aye kuthelefoni futhi ancetheze futhi aqale ukuqophisana ebandleni nezinto ezinjalo, leyo akusiyo impilo efanele ivangeli esizolimela. Noma imuphi umuntu oyobhidliza ibandla bese eqala ingxabano phakathi kwabantu nezinto ezinjalo akalifanele ivangeli esilishumayelayo impela. Yisimo sokumesaba uNkulunkulu bephika amandla akho, amandla kaNkulunkulu anigcinayo kokunjalo. Kaphelani manje abakwenzi abayikukwenza nje banezaba ukuthi ibandla labo alikholelwa kulo. Ba awu kodwa uJesu ubengathi athi endodeni lobusuku akhulume enhliziyweni yayo futhi athi ngifuna uhambe ushumayele ivangeli eligcwele. Ibandla lami alilimeli Nkosi, ungixolele uma uthanda, nginenkokhelo enhle mina. Uyazi ngingumelusi elinye lamabandla amakhulu kunawo onke kuleli dolobha Nkosi. Oh sidumisa igama lakho ezansi lapho. Yebo mnumzane impela siyalidumisa, ngeke ngakwenza. Izabe ezifanayo, into efanayo. Ngakho abezi emkhosini wokomoya welakhe elithenjisiwe izwe eliqinisekisiwe. Akashongo yini uJesu ukuthi lapho kukhona isidumbu izinkozi ziyakubuthana? Izinkozi, hayi oklebe manje, izinkozi. Lapho kukhona ingavungavu nesibhucu khona ke oqebe bayabuthana, kodwa lapho esentsha inyama ehlanzekile ikhona izinkozi ziyobuthana. Ngiyabo impela lapho izwi ukudla kwezinkozi ziyobuthana. Ngakho abeze emkhosini wokomoya abamenyelwe kuwo. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu unike iMelika isimemo iminyaka eyishumi nanhlanu edlule ukuya emvuselelweni enkulu ukuya emkhosini wokomoya na. Beza na, khawu mnumzane, khawu mnumzane. Manje ke ukwenqaba ukuza ngabe leyo mpilo inifanele ivangeli, nakuba bezibiza ngalokho na. Ngenkathi indoda efika kimi kuyekudala yase ihlala etafuleni. Yayisithi, Mfowethu Branham, ngifuna ukufinyelela ngale kwetafula, indoda enkulu, ngifuna ukubamba isandla sakho, ngiyakuthanda. Ngangisenkonzweni uthi ngayizwa iShimayela yathi ngiyakuthanda, ngikholwa ukuthi uyinceka kaNkulunkulu, ngathi ngiyabonga dokotela, ngiyakuthanda nami. Yathi ngifuna ukukutshela ukuthi ngikuthanda kangakanani njengomfowethu. Yayisithi, uyayibona indlovukazi yami encane ihlezi lapha umkami na, uyamkhumbula na? Ngathi ngiyamkhumbula. Yathi udokotela umnikeza amaviki amabili ukuba aphile enomdlavuza oyisimila, futhi wena ufika edolobheni futhi wamkhulekela, futhi wabuka phezulu, futhi wabona umbono, wabuka emuva, wase ungitshela ukuthi isho kanje iNkosi uzophiliswa. Ibala elikhulu emhlane wakhe lashona phakathi kanjalo, lalibukeka njengenkulukazi, njengengxenye yebele lowesifazane, lidonseleke ngaphakathi emhlane wakhe, emgogodleni wakhe ngqo. Akukho ngisho ibala lawo namhlanje. Yathi, nansi ihlezi ndlovukazi yami iyaphila namhlanje. Yathi, yini enye ebengingayenza ngaphandle kokuthi ngikuthande ngokukhuleka lo mkhuleko wokukholwa na? Ngingayeka kanjani ukukholwa ukuthi uyinceku yenkosi ngenkathi ungibona futhi washo khona impela nje okwakuzwa kwenzeka na? Yathi, manje kukhona enginakho okwakho mfowethu Branham. Yathi, ngingowe inhlangano yamaPentecostal enkulu kunawo yonke khona. Yathi, yebo mnumzane, ngiyakwazi lokho. Yathi, ngixoxe nabazalwane kungekudala futhi bangitshele ukuba ngixhumane nawe, futhi ngikutshele ukuthi kwakungamahloni ukuthi wathatha leyo nkonzo oyinikwe nguNkulunkulu wayisa esikhejaneni sabantu abasuka emfuleni nangakhona kanjalo. Ngathi, lokho kunjalo na? Yathi, yebo. Yathi, uNkulunkulu wathumela leyo nkonzo ukuba ishaye izindawana zemizwa, izindawana ezinkulu ezibalulekile. Ngibone uDevil ekhuluma ngayo leyo nkathi, macabanga, ya, gquma wehle kulentaba futhi ukhombise uyazi usuke kulendlu. Niyabo, niyabo. Ngacabanga ukuyiholela nje kudana. Umama wami omdala wayevame ukuthi, nika inkomazi intambo eyenele izozilengisa yona. Ngathi, kunjalo na? Yebo. Yathi, kungamahloni ngalokho okwenzayo. Yathi, uyini na? Namhlanje kulukhuni ukuba uzithengele ukudla. Yayisithi, buka u-Oral Roberts nabo bangena base bephuma lapho nokukodwa ekhulwini kwenkonzo onayo, buka ukuthi bahambani. Ngathi, ya, kunjalo, yabo. Yayisithi, iqembu lami lizokuthatha, sizokufaka ngqo njengomunye wabazalwane bethu, bonke bazokunika isandla sokudla senhlanganyelo, futhi sizoqasha indiza, futhi sikunike iholo lakho lamakhulu amahlanu ngeviki noma ngaphezulu uma ulifuna, futhi sizokuthumela kuwo onke amadolobha amakhulu ezweni. Lokhu kwenzeka iPhoenix ngqo, eArizona ngale kwetafula ngqo. Yayisithi, futhi sizokhokhela eyakho. Yathi, manje-ke udedele izwe, izwe elingaphandle, udedele izikhulu, abafu abakhulu, abaphezulu, phezulu. Yathi, ukhuluma njalo ngokuba phansi nokuphuma, sinokuphezulu nokungaphandle. Yathi, babonise isandla senkosi, khona-ke ngizoba hambisa nomngami nabanye bangafakazisa ukuthi lezo zinto ozishoyo ziyafezeka. Yathi, ye umnumzane, lokho kungaba kukhulu. Manje, niyabo, indoda isesikhundleni se-DL, ELLD, umbhali wezincwadi, niyabo, udokotela wencwadi efundwayo, umbhalo kahle, indoda ekahle, niyabo, yayingawazi umbhalo. Benazini ukuthi ingelosi eyenza lezo uhlobo lwemisebenzi izanga iye iye eSodoma na? Yahlala neqembu elibizelwe ngaphandle u-Abrahama. yayingakwazi nje ngavele ngayiyeka kanjalo yathi nje ukuhlala lapho kancanyana ngangifuna ukubona nje ukuthi kubamba kwakuyini ngathi awu ngizofanele ngenze njani na yathi awu mfowethu Branham into nje kuphela abayishilo sicocile izinto ezimbalwa izinto ezincane ezincinyane ozifundisayo ukuthi nje uzibeke eceleni ngathi isibonelo nje ini mfowethu oh yathi umbhaphathizo wakho uyazi uthi nje ukubhaphathiza njengabakamunye into efana naleyo yathi izinto ezincane njengalokho ngathi oh ngaqhubeka yayisithi ubufakazi obubonakalayo bokuqala nabashumayeli besifazane nezinto ezincane ezimbalwa njengalokho ngathi ngathi uyazi ngiyamangala inceke yodwa kaNkuluNkulu ingacela enye inceke kaNkuluNkulu emva kwamazwi okungibonga owenzile futhi ungibiza ngumprofeti futhi wazi ukuthi izwi lenkosi noma isambulo sezwi size kumprofeti futhi uyajika dokotela Pope akukhulumi ngobuhlakani bakho obuhle futhi usho futhi ucele inceke eyodwa kaNkuluNkulu ucela enye inceke kaNkuluNkulu kuba iqedise entweni kusho lukhulu kuyo kunempilo qobolwayo ngathi khaba umnumzane mfowethu Pope ngeke ngakwenza nhlobo khaba umnumzane uyini na kunohlamvu lokuphila okuphakade luphile noma lufe noma ngabe ungumfo omkhulu noma awusuye umfo omkhulu ngedlula ngelinye ilanga kungesikho ukungawanaki lamadoda amabili ngabuka ngaleya futhi kwakunesithombe esikhulu lapho eTulsa eOklahoma indawo kaOral Roberts ezayo ikholiji lokufundisa abefundisi lizobiza futhi ngiyamazi uDemas Shakarian umfowethu Carl Williams nabo abasebhodini yabaphatheli balo amadola ayizigidi ezingamashumi amahlanu nesakhiwo samadola ayizigidi ezintathu umfana wePentecostal lokho kungokuninginingi okukhulu uNkulunkulu amenzele khona ngacabanga mina necollege na niphambene nalo okokuqala nje futhi kwathi ikhaya lesikhathi esizayo likaOral Roberts icollege elikhulu ngahamba ngaqhubeka ngehla ngomgwaqo kwakukhona into enkulu yesimanje futhi uOral Roberts ethendeni elincane elimahlihliki uza emhlanganweni wami ngaliya edolobheni iKansas kwathi ikhaya lesikhathi esizayo likaTommy Osborne oh ndoda cishe indawo yamadola ayizigidi ezintathu noma ezine iyaphezulu kanjalo futhi lapho uTommy Osborne eyodwa yamadoda angamaKristu amahle kunawo onke uyindoda yangempela indoda ethunywe nguNkulunkulu ngempela wamango ngaphesheya komgwaqo lapho umncane umfana onokwethuka umfana omncane nentombazane emotweni begijima bejikeleza baphuma wathi mfowethu Branham ngangilapho ngenkathi ngibona lolo hlanya luphuma lugijima futhi ngikubonile ulukhomba ngomunwe wakho ebusweni balo futhi uthi egameni likaJesu Kristu phuma kulo ngilubonile luwa luvunda ezinyaweni zakho emva kokuba selubeke isiprofeti osalo lwathi kulobu busuku ngizokushaya uphume uyothi ngu phakathi kwalezo zethameli zabantu abangamakhulu angamashumi ayisithupha nanhlanu futhi wathi ngikubonile uma lapho awuzange uphakamise iphimbo futhi wathi egameni lenkosi ngenxa yokuthi uphosele umoya kaNkulunkulu inselelo kulobu busuku uzowela lapha ezinyaweni zami lwathi ngizokukhombisa ukuthi ngizowela kwezikabani izinyawo futhi ngathi phuma kulo sathane lwavele lwawa lwaqethuka futhi lwahloma izinyawo zami kwiphansi lendlungqo wathi uNkulunkulu uNkulunkulu mfowethu Branham yilokho kuphela wathi ngangizibethelele endlini izinsuku ezimbili noma ezintathu akancenge uzoxoxa ngakho akanamahloni ngakho wacabanga ukuthi nginesiphiwo sokuphilisa na ngathi kukhohlwe Thumi wathunyelwa ukushumayela ivangeli hamba ulishumayele hamba nomfowethu Boswet lapho ngabuka lapho futhi ngabona ngaqala ngaphambi kwalabo bobabili ngacabanga nango Warren Roberts nemishini engamakhulu amahlanu ukuthi awukho ngisho nesandla somuntu esithinta izinhlamvu zamagama amadola ayizigidi ezine eposini ngonyaka odlule izigidi ezine okukodwa kokune kwayo yonke imali eyathathwayo kulolonke izwe lenkolo yamaKristu jikelele okukodwa kokune kwemali kulolonke izwe lenkolo yobuKristu kungena endodeni eyodwa indawo enje ngaphuma lapho ukuyokubona futhi manje u-Oral Roberts ngumfo wethu ngiyamthanda ungumfo wangempela umfo impela futhi ngiyamthanda futhi ungazisa kakhulu impela nje futhi ngiyamazisa kakhulu nami asivumelani nje ngombhalo futhi uThomas Osborne hayi ongcono nje ngimazisa kakhulu impela ungumunye wamadoda amahle kunawo onke engike ngahlangana nawo uThomas Osborne nalawo madoda ngacabanga ngenkathi ngiyongena e-office lawo futhi ngakubona ayenakho ngicabanga ukuthi ngingaba namahloni ngawo ukuba eze abone lami umshini owodwa omncane wokuthayipha nathi sizama ukukhipha izinhlamvu zamagama futhi into enjepho ngahlala ekugcineni kwe-caravan ngaleso sikhathi ngacabanga kungaba yini lokho ngase ngiphuma ngacabanga awu ikhaya lesikhathi esizayo lika-Oral Roberts ikhaya lesikhathi esizayo lika-Tommy Osborne omunye akakhulumi nokomunye ngakho ngehla umgwaqo ngacabanga kodwa mina-ke futhi into ethize yathi buka phezulu ngacabanga yebo nkosi mangibeke ingcebo yami ezulwini ngoba yilapho inhliziyo yami ikhona manje angikusho lokho ngokudabuka ngiyakusho nje lokho ngoba kwenzeka noNkulunkulu uyazi ukuthi lokho kunjalo niyabo iphi ingcebo yakho na uyafuna ukuba ngomunye umuntu othize umkhulu na uma unguye awumuntu ufika endaweni uze ungabe usafuna ukuba ngumuntu othize umkhulu ufuna ukuba inceku encane ethobile kuKristu ileyo ndlela yokuphuma ilokho kuphela umfowethu Boze nabo ubumba ibandla eChicago badingeka nje bayeke ibandla lasePhiladelphia kulelo hlelo manje babekhuluma ngokuthola omunye umfo nebhantshi lakhe elibheke emuva kanje enye i-DD ngathi nisemgwaqeni wenu ophumayo uma nifuna ukuthola umeluso ngempela walelo bandla tholani umfo umdadlana othobile okungaba likhoni ukuba abhale igama lakhe nenhliziyo yakhe ivuthele uNkulunkulu thathani lowo mfo nje yilowo enifuna ukumthola umuntu ongazazi zonke lezi zinto umuntu ongayikuphoqelela futhi ashayele futhi aniphose kuzo zonke izinhlobo zezikweletu yonke enye into futhi nje anondle ngezwi likaNkulunkulu ilolo hlobo lomuntu lokutholwa ngakho abayibuze emkhosini wokomoya kufanele ngivale sengeqe isikhathi manje cishe emizuzweni eyisithupha sizobe sisiphuma inkosi thanda ngizwe abanye bethi kodwa mfowethu Branham kungcono usekele leso statement uthi abantu abasibo abaguliswa imizwa laba bantu abasibo abaguliswa imizwa kuphela bafundisiwe bangabaguliswa imizwa abafundisiweke kunjalo ya abasibo abaguliswa imizwa bangabafundisiwe manje-ke ngifuna ukunibuza umbuzo niyabo niyaqonda ngifuna ukunibuza umbuzo-ke ngicela nichaze izenzo zabo zanamhlanje uma bengesibo abaguliswa imizwa ngitsheleni ukuthi yini ebenza benze njengoba benza uma bengesibo abaguliswa imizwa niyabo wonke umfo edonsela ihlelo lakhe oyisiminzi uJesu wayengenjalo wayengajahi ngalutho nabo wayengesiye oyisiminzi wayeyisibonelo sethu ubugebengu isizwe esinobugebengu obuningi kunoma sake saba nabo yini engalungile na injejane amalungu ebandla ethatha izimpilo amadoda edubula omkawo nomndeni futhi eshisa abantwana bawo futhi bukani ikhakhasi lobugebengu abasibe abaguliswa imizwa na pho yini indaba yini izenzo zabo na izizwe ezihlanyiswa amandla zonke zifuna ukuthatha konke okusele futhi zikwenze iflege lodwa isizwe esisodwa lokho kube iflege labo nesizwe sabo ukuhlanyiswa amandla ukuba nesimilo esibi ngani izwe linesimilo esibi kakhulu kunoma lake laba naso abesifazane abanqunu emigwaqeni abesifazane abanqunu futhi bathi basile engqondweni na bangeke nje bangeke lalelani kwakukhona umuntu oyedwa ebhayibhelini abawondula izingubo zabo lo kwakungule Giyona wayesangene ngenkathi Jesu emthola futhi umnika ukuba ase engondweni wembathe izingubo zakhe kunjalo yini enenza niwondule izingubo zenu na udevil kunjalo bese-ke nithi abasibo abaguliswa imizwa na qaliwadla umgwaqo lapha futhi ushayele ibanga lezindlu zasedolobheni ezine ungabonanga owesifazane onqunu bese ubuya ungitshela kunjalo thola manje-ke ukuthi abasibo abaguliswa imizwa na manje-ke yini engalungile na ngeke babasengqondweni yabo esile owesifazane onengqondo esile ubengekwenze lokho unomqondo ongcono uyazi ukuthi uzikhiphelani isigejane samademoni akhanukayo phandle lapho nje singcolile amanyala anganakekeli amadoda adakwayo ababulali yonke enye into wena uthi izwe liphuza uphuzo oluningi manje bakhitha eningi imali ngophuzo e-United States kunoma beyichithela amagrosa ngicabanga ukuthi ngiyakhohlwa ukuthi isikweletu sophuzo oludakayo sibiza kangakanani ngaphezulu unyaka ngamunye esizweni kunoma kwakwenza futhi akophuzo oludakayo benzani na bakuthumela esikhungweni sezinhlanya umjavuza ngenkathi odokotela bezokwelapha abavela emhlabeni jikelele bebhala emaphephebhukwini futhi bakutshele umdlavuza ngemithwalo yezimoto osikilidi bawufake emagundwaneni futhi kufakazelekile ukuthi ukunika umdlavuza wamaphaphu amaphesente angamashumi ayisikhombisa abo athatha umdlavuza wamaphaphu ngokubhema osikilidi nalabo besifazane nabesilisa bayoba bayoba phafuza behle ngo bese bewuthela ebusweni bakho uma lokho kungesibo abaguliswa imizwa yini abaguliswa imizwa na kanti ivangeli likaJesu Kristu lingashunyayelwa futhi lifakazelwe nguNkulunkulu wasezulwini esimweni sakhe esenhleka yomlilo evayizela phezu kwabantu futhi ekhombisa ukuthi uJesu Kristu usekuhlanganeni komhlangano wokugcina wokufika kwakhe ebanika isibonakaliso sokugcina futhi bayakuhleka futhi bahlekisa ngakho futhi bazibiza ngamalunga ebandla bese bethi-ke abasebe baguliswa imizwa na kuchazeni lokho isikhathi sami silokhu sihamba kodwa nje buza uma bengaguliswa imizwa impela bangoguliswa imizwa abafundisiwe kunjalo impela chaza isimo sabo ungeke bakhonde izinwele zabo baqoka izingubo zokwezwe baphumele emgwaqeni kanjalo nebhayibheli likaNkulunkulu liqoyise ngokumelana nakho linqabela isingisho anabesifazane ukuba bangisho bakhuleke nezinwele eziphunguliwe futhi lithi indoda futhi uyakwenza lokho uzisho yena uqobo kumyeni wakhe ukuthi unesimilo esibi iqobo lwakhe futhi unelungelo eliphelele ukuba ahlukanise naye futhi amsuse kuye kunjalo impela izwi likaNkulunkulu lisho lokho nabesifazane bayakuzwa lokho futhi baqhubeka nokuba nezinwele ezimfishane futhi azibize ngomkristu uma lokho kungesikho ukuguliswa imizwa yini ukuguliswa imizwa na ngifuna umuntu angitshele ukuthi kuyini ukuguliswa imizwa ke yebo bangabaguliswa imizwa abafundiswe kakhulu iziqu ikholiji sibeka esiningi isikhathi ekufundiseni abantwana bethu imfundo ekusebenziseni ongwaqa nebhayoloji kunoma sifanele ngebhayibheli noJesu Kristu akukho mntwanyana kulelizwe ongeke akutshela ukuthi ubani uDavid Crockett akukho nokuthathu kwabo ongakutshela ukuthi ubani uJesu Kristu manje-ke akusibo abaguliswa imizwa na impela yikho besingaqhubeka siqhubeke siqhubeke ukuthi benza kanjani khumbulani nje namabandla ayakuvumela ibhayibheli libe likugxeka ngabe inkonzo ingeguliswa imizwa na abaguliswa imizwa abafundisiwe kunjalo impela amabandla ayakuvumela khumbulani uLoti wayeyindoda ehlaniphile mbukeni umzuzu nje manje
ninga asinga ngiyaxolisa ngokweqa ngemizuzu ethi ayibe mibili nje lokhu kulokhu kusemqoka kakhulu kuphumela eniza ukungizwa ngenza iteyipho bukani manje imani umzuzu nje khulekani umzuzwana nje enhlizweni yenu Nkosi mangubone vula uqonda kwakho kwangathi uNkulunkulu angakwenza bukani nje thathani lesi sizwe sodwa ake sisho ukuthi uNkulunkulu wathini iBhayibheli lasho ukuthi izono zaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo olungileyo kaLoti imihla ngemihla nje wayengenaso isibindi ngokwenele ukuba amegelekeqi aphikisane nakho kunjalo na akakwazanga ukukwenza ngokuba wayeyimedo lopha akakwazanga kodwa iBhayibheli lasho ukuthi izono zabaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe wayazi ukuthi kwakungalungile kodwa wayengenaso isibindi sokukwenza ukuma athi qekelele aphikisane nakho manje bukani bangaki oloti eMelika izolo befunda iBhayibheli labo ukulungiselela umlayezo wabo wosuku futhi kwenzeka bahlangana nombabathizo wamanzi egameni likaJesu Kristu na bangaka babo abahlangana nombabathizo kamoya ongcwele na uJesu Kristu ngoyena izolo namuhla naphakade uMarko 16 lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uJohane weshumi nane eleshumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo uyakuyenza uma nihlala kimi nezwi lami likini celani enikuthandayo futhi kuyakwenziwa bangakoloti abakubonile lokho na kodwa ngenxa yezaba zabo zehlelo labo buke ngaphandle futhi ubona eBhayibhelini bukani ibandla labo labesifazane abaphungule izinwele futhi bayazi iBhayibheli liyakugxeka babuke behla ngomgwaqo emalungeni abo uqobo ebandla ehla ngomgwaqo efake izikhindi futhi ayazi ukuthi izwi liyaphikisana nakho kodwa abanazo isibili ukumemeza baphikisane nakho kodwa nokho indoda ezisho ukuthi ingumKristu umphefumulo wayo phakathi kwayo umemeza uphikisana nakho kodwa ayinaso isibindi uma leyo kungesiyo iSodoma yesimanje ikuphi na uNkulunkulu siphe umuntu ozomemeza aphikisane nakho kunjalo njengoJohane uMbhaphathizi wathi izembe libekwe empandeni yomuthi yilokho sikudingayo namuhla Bekisisani bayiSodoma yesimanje khumbulani niyabo lonke izwe seliphenduke iSodoma neGomora lesimanje uLoti futhi ehlala ngale Kabo ekuhlalisa yonke indawo ngokuba izinkolelo zakhe eziqotho kuyamtshela ngezwi ukuthi wayenephutha bukani eChicago enkulukazi ngenkathi yakwashumayela bangamakhulu amathathu behlezi lapho nenkosi yangitshela ngalobo busuku ukuthi babezokwenzani babengicuphile mina ngiwelele lapho ngahamba futhi ngatshela umfowethu Carlson ngathi anizukuba nawo kulelo hotela nizodingeka niwise kwenye indawo futhi kuzoba ikamelo elihlaza sibhakabhaka futhi bangicuphile yini umfowethu Carlson na wagobisa ikhanda lakhe wahlala lapho e-ofisi lami ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ukuba mina ngifike umhlangano waseChicago wathi angisoze ngakukhohlwa lokho umfowethu Branham Mase ngithi bangicuphile ngani mfowethu Carlson na uyesaba yini ukungitshela ukuthi kungani wena no Tommy Hicks bakho besikhanda labo ngathi Tommy awuyingani uyokhuluma na wathi bengingeke ngikwenze ngathi bengicabanga ukuthi uthe ubuzongisiza ngathi izolo ebusuku inkosi ingitshelile wehlela lapho namhlanje futhi uthola ukuthi awuzi kuyithola leyo ndlu uyakwenye indlu uDokotela Mithi uzobe ehlezi ngapha leyo ndoda eyikhalathi umkayo oculayo uzobe ehlezi khona lapha kanjalo njalo lapho bonke abazobe behlezi khona ngathi kuzoba nompriest kaBuddha lapho futhi ngathi manje thola banawo ukuphikisana nami ngoba ngishumayela ubabathiso wamanzi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu banawo ukuphikisana nami ngokuba ngishumayela inzalo yenyoka ngiphikisana nobufakazi obubonakalayo ukuthi wonke umuntu okhuluma ngezilimi unomoya ongcwele nezinto ngathi woza wehle futhi ubhekisise uNkulunkulu
wangena lapho behlela lapho futhi wona impela amahora amabili kusukela ngaleyo nkathi noma ngaphezulu ngesikhathi esithize ngaleyo ntambama babizela enhla umfowethu Carlson wayesethi umfo omvumele abe naleyo futhi wakhokha idipozi kuyo wathi sithingeka sikhansele ngoba imanager ithe ibisivele iyethembise ibhendi ngalobo busuku noma ngalokho kusa futhi abakwazanga kuyithola ngakho saphumela eTown and Country futhi ngalokho kusa ngenkathi singene lapho futhi sama phakathi lapho no nomfowethu Carlson wathi kunento eyodwa nina abazalwane ningahle niphikisane nomfowethu Branham kodwa wathi akisabi ukusho lokho akukholwayo wathi ungitshele ukuthi lezi zinto bezizokwenzeka ngayo impela nje indlela eziyo wathi manje nangu akazikhulumele ngathatha umbhalo angibi ngongawulaleliyo umbono wasezulwini njengoba kwasho uPaul ngathi niufakele mina ngobhaphathizo wamanzi egameni likaJesu Kristu ningaphezu kwamakhulu amathathu uzethula njengodokotela usibanibani udokotela usibanibani ngathi anginayo ngisho nemfundo yasesikoleni yokubhala nokufundwa kolimi kodwa ngiphosela inhlelelo noma yiphi indoda lapho ukuba ulethe iBhayibheli lakho futhi ume lapha eceleni kwami futhi uphike elilodwa lamazwi elishiwo ninakho tapeini khona lapha uma nifuna ukuzwa leso kwakuyisicuku esasithule du owake wasizwa ngathi yindaba ngabe ukhona noma ubani lapha kulo busuku owaye khona kulo mhlangano wasekuseni ake sikubone uphakamisa isandla sakho ya awu impela qalazani yonke indawo ngathi manje ke uma ningena kukwesekela khona ke sukani emva kwami kunjalo okuninginingi ukuqabalasa uma bengasekhonini kodwa ukubhekana ubuso nobuso nendaba mlonyeni kwehlukile kunjalo ku lawo matota aphuma uTommy Hicks wathi ngifuna amakhulu amathathu alawo matape ukuwathumela kwa wonke umshumayeli kaziko zintathu ongumzenzisi engimaziyo lawo matota engiqhawula athi sizokwehlela eThebenakele futhi siphinde siphaphathizwe akuphi na izaba ngeke ngakwenza ihlelo lami alikungivumela ngikwenze ngithathile umfazi ngithengile inkabi eyajoka noma inkabi njalo ngithengile insimu ngifanele ngiyoyibheka yabo ezinye zelezo zinto ezinjalo izaba kudala no ngaba yaphila ilifanele ivangeli na Uma ivangeli iqinisile asithengise ngayo yonke into esinafu le siphilele lona yibo ngumKristu yibo umnumzane Amen qaphelani manje njengoba sivala kodwa izabazabo izivumo kholo zabo namahlelo abo ufana nesihlahla ngangibuka umfowethu Banks ngolunye usuku ngangine nesihlahla seshoba ngasitshala ngenkathi kuqala ngithuthela enhla lapho cishe cishe iminyaka eyishumi nanhlanu eyadlula noma ngaphezulu futhi ngayeka leyo miveni amagatsha akhule esihlahleni seshoba futhi asikwazanga ukuba sibuyisele umshini wokugunda utshani phansi kwalapho futhi kwakungekho nehlamvana lotshani empeleni futhi ngaphumela lapho ngathatha isaha ngase ngisaha lezo zingatsha ngazisusa saze sathi leso sihlahla seshoba sakhula saphezulu le lapha lapho owawungahamba khona ngaphansi kwaso nomshini wokugunda utshani nesixhotshana sotshani esihle kunabo bonke owake wabubona siphansi kwaso manje kwakuyini na imbewu yayilapho yayifanele ithole ukukhanya futhi inqobo nje uma ihlelo izaba zakho izama ukusitha ngethunzi leyo mbewu owaziyo ukuthi empeleni ilele lapho uthatha indawo kaLord kinga lezo zinto futhi udedele ukukhanya kwevangeli kukhanyise phakathi phezu kwalapho amandla kaJesu Kristu yebo ukuvimbela ukukhanya kusuke kuyo uyoyivimbela ukuba iphile ngokuba uma ukukhanya kuke kuze kufike kuyo iyo kumela ekuphileni yingaleso sizathu abantu bethi ungayi komunye waleyo uhlobo lomhlangano besaba ukuthi okunye kokukhanya kuzoshaya elinye lamalunga abo kumbulane wesifazane emthonjeni wayesifebe nakho kumla kwaPristi babonile uJesu etshela uNathanayeli ngakubona ngapho uphansi komkhiwane Naba priest bathi ungubhelzebhuli ungumbhuli lowo ngudeveli. Lona abesifazane abancane ngenkathi enyikela lapho esesimweni sakhe sesimile sibi ehlala namadoda ayisithupha. Futhi ngenkathi enyikela lapho ekuleso simo ayekuso noJesu wathi ngibuzise ingxoxo yaqala. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapho wathi anginayo wathi usho iqiniso ubunayo isihlanu nale ohlala nayo ayisiyo indoda yakho. Wathi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena Nkosi ngiyazi uMesiya uyakwenza lokho nxa efika. UJesu wathi nginguye lokho kwakucazulula. Ngenkathi lokho kukhanya kubaneka kuvundla kuleyo mbewu ilele phakathi kulezo sifebe esidadlana izinsuku zesifebe zase zedlule. Sasuka saqonda emgwaqeni sidumisa uNkulunkulu sathi wozani nibone umuntu ongidele izinto engizenzile lona akasuye uMesiya na. Kwakuyini na kukhanya kwafinyelela kuleyo mbewu emuva phansi kwethunzi lompheme wesifebe. Yebo mnumzane. Manje sivale ngokusho lokhu. Angazi ukuthi mangaki amanye amakhasi engisenawo kodwa ngiqinisekile ngeke ngiwathathe onke cishe ishumi kodwa nje lokho ukuthi akuphele ngohafu owodwa kodwa asivale ngokusho lokhu. Ake sithathanise into ethize kanye kwempilo efanele. Ake sithathanise impilo kaPawulu ongcwele nombusi oyisicebi esisesincane. Ukukhanya okufanayo kwashaya amadoda omabili bobabili babenesimo esifanayo esivela kuJesu Kristu kunjalo na. Bobabili wayeqeqeshwe kahle emibhalweni. Bobabili babengosiyazi bezenkolo. Khumbulani uJesu wabatshela watshela umbusi oyisicebi esisesincane gcina imiyalo sathi ngikwenze lokhu kusukela ebusheni bami. Wayeyindoda eqeqeshiwe waye njalo noPawulu ongcwele. Bobabili babeqeqeshwe kahle embhalweni kodwa bobabili babenezi. Omunye wayenalo elwazini omunye wayenembiwana yokuphila kukho. Ngenkathi lokho kukhanya kubaneka ngale phambi kukaPawulu wathi Nkosi ungubani na? Wathi nginguJesu ngilapha-ke. Wayeselungele. Ukukhanya kwashaya amadoda omabili omunye waqhuma omunye awaqhumi. Yileyo ndlela okungayo namhlanje ibandla lokomoya ibandla lokwemvelo. Isicebi sasinezaba zaso asikwazanga ukukwenza. Sasisindana kakhulu sinabangane abaningi kakhulu bezwe sasingafuni ukuyeka ukuzimatanisa. Yileyo indaba ngenqwaba yabantu namhlanje uyacabanga ngoba ungowedlangala ubungeke nje washiya lobo buzalwane bonke bayaphuza nezinto ezinjalo benza lokhu. Kulungile, hambisana nalo. Akukho okumelene nedlangala, akukho okumelene nebandla. Ngikhuluma ngawe uyabo. Ya yabo. Awukho mene nalokho ngokuba ngisithupha soyedwa nohafu wedazini omunye. Ngisanda kuqeda nje nginitshela ukuthi ibandla lalingelutho kodwa idlangala ihlelo uma bephika izwi kaNkulunkulu. Qaphelani isicebi sasinezaba zaso asizange sibushiye ufakazi baso nokho. Sithole ukuthi saya ebhizinisini elikhulu sasinolwazi futhi saya endaweni enjalo saze sadingeka sandise kakhulu impela saze sakha izinqolobane ezintsha ukuba sifake izinto zaso kuzo. Futhi ngenkathi sifa nenye impohlo nokhololo wayo ubheke emumva yashumayela umngcwabo waso angikabazeki. Futhi ngenkathi yenza ngasho ukuba yathi bawehlisa uhafu amafulege futhi bathi umfowethu othandekayo imeya ledolobha manje isisezingalweni zikaSomandla ngoba ibiyilunga elikhulu lebandla. Yenza kuthi nokuthi nokuthi neBhayibheli lasho sesisesihogweni saphakamisa amehlo aso sisekuhlushweni. Niyabo? Futhi khumbulani, sasilokhu sifuna ukubamba isikhundla saso esihogweni. Simbonile uLazaro esezifubeni zika-Abrahama. Sase sithi, Baba, Abrahama, thumela uLazaro phansi lapha. Sisalokhu simbiza ngobaba. Niyabo? Sathatha ulwazi lwaso futhi saya ebandleni lezihlakaniphi. Ngenkathi ukukhanya kusishaya, sakwenqaba. Uma leyo kuyesiyo inkambiso yesimanje yebandla namhlanje ngayo angiyazi. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu ubaneka ngokuvunda endleleni yabo kanjani yezinyawo, insika yomlilo kumbe noma kungahle kube yini, basalokhu nolwazi lwabo bangalichaza, balichezukise futhi baye eqenjini lesihlakaniphe ngenxa yokuma kwezenhlaliswano. Kodwa uPawulu wayesevele esekumeni kwezinhlaliswano nolwazi olukhulu, isifundiswa esikhulu phezu kwegamaleli owangakwesokudla kumphristi omkhulu, ngangokuthi waze waya kubaphristi futhi wathola isiziyalo ukufaka bonke labo bakhengeki abangcwele ejele. Kodwa ngenkathi ukhanya kushaya endleleni yakhe yezinyawo, futhi ubonile ukuthi leyo nsika yomlilo efanayo eyahola u-Israyeli edabule ehlane yayenguJesu Kristu, washiya konke ake akwazi uza ekuphileni. Bungayibiza leyo mpilo yesicebi engempilo efanele ivangeli esalizwa na? Nakuba sasiyikholwa, ubungalubiza lolo hlobo lwempilo phakathi kwezihlakaniphi nemibungazo lobo busuku phezulu lapho ilanga lishona sinikeza uthosi, futhi mhlawumbe omunye umpristi esho umkhuleko phezulu esiqongweni salapho, futhi sasinemibungazo nesincibi silele esakweni laso phansi lapho, futhi sinikeza uthosi waso, futhi sikhuluma ngokukholwa kwaso okukhulu esasinakho kuNkulunkulu, futhi ngaphambi kokuba kuphume ilanga ngokusokulandelayo, ngaphambi kokuba kuphakame ilanga sasesesogweni. Kunjalo nazo izihlakaniphi zenu. Kodwa uPawulu ngenkathi ukukhanya kumshaya ake sikhathanise impilo yakhe, futhi sibone ukuthi ngabe yayifanele yini. Kwenzeka yina ngenkathi uPawulu ukukhanya kwamshaya washiya lonke ulwazi lwakhe, futhi wasuka kulelo qembu lezihlakaniphi, futhi wahamba emoyeni kaJesu Kristu, udumo kuNkulunkulu. Nakuba smart njengoba wayenjalo, akazange ngisho asebenzise amagama amakhulu. Ngenkathi efika phakathi kwalawo maKorinte wathi, angizi neze kini ngokuhlakanipha komuntu, angizi neze kini ngamazwi awangala, ngoba nibeka ukukholwa kwenu kulokho. Kodwa ngiza kini ngobulula ngamandla okuvuka kwaJesu Kristu, ukuze ukukholwa kwenu kube phakathi lapho. Nathi impilo ibhekisise. Akazange asebenzise imfundo yakhe, akazange ahambe nesikhetshane sezihlakaniphi, wahambe moyeni kaKristu ethobile, lalela izwi kaNkulunkulu ngenkathi laliphambene kakhulu impela nezivumokholo zabo. Kodwa uPawulu wabona ukukhanya futhi wahamba kukho, kunjalo na ededela ukuphila kukaKristu kubonise uJesu Kristu onyakeni ayephila kuwo, ukuze abantu babone umoya kaNkulunkulu kuye. Nabathobile bakukholwa kakhulu impela, baze bafuna ngisho nokungenisa amaduku ababewathathe emzimbeni wakhe, futhi bakukholwa kakhulu impela ungukumela okungaka kukaJesu Kristu, kwaze kwathi noma yini ayeyithinta bayakholwa yayibusiswa. Yebo, indoda eyayinjepho inikela impilo yayo, umcebo wayo, nayo yonke into eyayinayo, imfundo yayo, yayikhohlwa yonke ukuba yehle nabadobi nezinxibi noma lale epayipini mgwaqeni ukudedela izibani zayo zibonise uthando lukaJesu Kristu. Wathi, ngishaywe imivimbo emhlane ngamashumi amane nesishiyagalolunye, akungikhathazi, futhi ngithwele emzimbeni wami izimpawu zikaJesu Kristu. Umfo omncane bandla esesimweni esibi kakhulu kangaka wathi, ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu Kristu okwehluke kanje pho kulesi sikhulu nabapristi besizungeze macala onke. Futhi ngenkathi eseRoma futhi kungekho muntu omi ngakuye, futhi babakha iblogwe ukuba bamnqume ikhanda phande lapho, yilapho akusho khona, oh hey. Wathi, ngibekele umqhele inkosi uMahlweli olungileyo eyakungipha wona ngalolo suku, futhi kungesimi kuphela kodwa manje bonke labo abathanda ukubonakala kwayo kunempilo efanele ivangeli. Noma indodana wamela uKristu, wavumela ivangeli libonise kungaye. Ngaphambi kokuba enze, wahamba futhi wafunda ivangeli, wehlela e-Arabiya futhi wahlala lapho iminyaka emithathu, futhi wathatha iTestamente elidala, futhi wakhombisa ngeTestamente elidala ukuthi wayenguJesu Kristu. futhi wakuvumela kubonise ngaye esikejaneni esithobile sabantu ukuthi yena ngenkathi wathi ngiyazi ukuthi kunjani ukusutha futhi ngiyazi ukuthi kubanjani ukulamba nokuswela. Indoda enemfundo njengaye nesifundiso esikhulu njengaye eminge nomfundaze ovela kuGamaliyeli omunye wothisha abakhulu kunawo bonke owaye khona wosuku futhi wama ingalo nengalo nomphristi omkhulu. Mfowethu wayengahle abize izigidi zamadola futhi abe nazo zonke uhlobo lwezakhiwo kunjalo kodwa wathi engenalo ngisho kuphela ibhantshi elilodwa. Notema wabona indoda enenkondlo engaka njengaleyo. UTimothy wesibili isathu sesithathu wathi uTema ungishile nawo onke amanye amadoda ethanda lelizwe lamanje. Wathi uma uza ungiphathele lelo bhanti engalishiya enhla lapho kumakhaza. Indoda yayine inkonzo enjalo futhi yayiba nebhanti elilodwa kuphela na uDumo kuNkulunkulu. Kungikhumbuza ngoMartin Ongcwele ngenkathi ezama ukumela ivangeli nayo yonke into ngaphambi kokuba aphenduke. Enaisiya yangaphambili noma umkhandlu waseNaisiya obaba beNaisiya emlandweni. Ngolunye usuku wayedlula emasangweni lapho wayevela eTorres eFrance futhi kwakunabantu umalala epayipini umdala elele lapho efa engenazi ingubo zokugqoka. Nabantu bedlula ababengamupha izingubo zokugqoka kodwa abakwenzanga bamedlula futhi abangamnaka umfo umdala uNomathini Ongcwele wama labo futhi wakubuka. Bathi lonke isosha lalinendoda ukugcina amabhuzu ayo ecwebezela futhi yayipolisha amabhuzu enceku yayo. Wayesekhumula ibhanti lakhe wayesethatha umese wase elinquma uhafu laba libili inkemba yakhe wasonga umalala epayipini umdala ngalo wathi sobabili singaphila. Wayekhaya wayeseyolala elele lapho ecabanga indoda endala eyayikhalile khona manjalo into ethize yamvusa wabuka kumi ekamelweni nakho kumi uJesu Kristu ezisonge ngaleso siqephu esidala sengubo asonga umalala epayipini ngaso. Wathi kakhulu njengoba wenze lokhu kwabancane balaba abancinyane kwenzile kimi. Leyo impilo efanele ivangeli. Niyazi ukuthi waphawula kanjani ngempilo yakhe naye anazi na? Bukani uPolycarp emele umbhaphathizo wegama likaJesu ephikisana nebandla leRoma Katolika futhi bamshisela esigcotsheni badiliza indlu yokugezela base bemshisa. Bukani u-Irenaeus bonke abanye babo abahluphekela lembangela lokho izimpilo ezifanele. Bukani uPawulu akusho encwadini yamaHebheri isahluko seshumi nanye wathi basahwanga behlukaniswa badonswa behlukaniswa bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi futhi wayesehlane futhi beswela kanjalo njalo izimpilo lelizwe elingazifanele. Nakho lapho okhona leyo mpilo ilifanele ivangeli. Izamba kanjani yakho nami ngosuku lokwahlulelwa namadoda anjengalawo na? Bukani uPawulu manje sizoqhubeka sehle. Wamela ivangeli utethela uJesu ageleze kakhulu ngaye. Akulandaba ukuthi kanjani ini ngakhathaleki ukuthi noma ubani wayecabangani ngakho. Kuphi umpristi omkhulu ngani wahamba futhi wanconywa ikhanda ngenxa yalo. Waye ngokumela okufanele kwevangeli. Dedela bukani lapho kungakhathaleki ukuthi abantu babecabangane. Dedela umsinga wokuphila okuphakade ugeleze ngaye ngangokuthi wathi ngingaba ngoqalekisiwayo kuKristu ngenxa yabazalwane bami. Manje uyazi ukuthi wenzani uma uthola ukuphila okuphakade. Nanku umbuzo wakho, nanso impendulo yakho. Uthatha uhlangothi lwezihlakaniphi noma uthathe lolu hlangothi uma ngempela unokuphila okuphakade? Yilokho okwenzekayo, yilokho okwenzekayo. UPawulu elungele ukuqalekiswa kuKristu ukuvumela abantu bakhe izimpumputhe, abantu abangazi lutho ababengalilaleli ivangeli lakhe. Ngicabanga ukuthi amahloni kimi uqobo ngase ngilungele ukuyeka ngoba babengangilaleli. Ngizwa ukuthi angiphenduke futhi ngiphendukile nabo. Kaphelani kungakhathaleki ukuthi abanye babecabangani lolu hlobo lwempilo lulifanele ivangeli. Manje sengiyavala. Isicebi njengeningi lethu namhlanje Savalela ngaphandle futhi senqaba izwi lokuphila futhi siba yilunga lebandla futhi sakhombisa impilo efakazelayo eBhayibhelini yayingalifanele ivangeli esasicelwe ukuba silemukele kunjalo na la lingakhanya kanjani ivangeli ngokukhanya okwenziwe emnyama okunjalo siphika amandla kaNkulunkulu na Manje indlela kuphela yokuphila impilo efanele ukuvumela uKristu nezwi lakhe okungukuthi uyizwi lizibonisa lona uqobo ngokuphelele impela kuwe uNkulunkulu aze aqinisekise akusho ezwini ngokuba uKristu wafa ukuze azethulele uqobo phambi kwaNkulunkulu umhlatshelo futhi wabuyela emuva ngesimo sikaMoya oNgcwele ukuzibonisa yena uqobo ngabantu bakhe ukuqhuba umsebenzi wakhe ezibonisa yena uqobo ngawe ukugcwalisa izwi lakhe elithenjisiwe ngalezi zinsuku zesikhathi esizayo njengoJohane ubhaphathizi wezwa ngenkathi eza uKristu eza noKristu waphumela emanzini uJohane wathi pheka iwundlu likaNkulunkulu Akekho omunye owakubonayo kodwa yena wakubona lokho kukhanya kwehla kuvela ezulwini njengejuba nephimbo lithi lena indodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo wakubona kuza futhi uJesu waphumela emanzini uImanueli phambi komshumayeli owayefanele ukuba yishinga waphumela emanzini phambi kwabantu wayesethi ngifuna ukubhaphathizwa nguwe UJohane wathi Nkosi yimina ngiswela ukubhathizwa nguwe yini ukuba uze kimi na omabili amehlo anqwamana umprofeti noNkulunkulu wakhe Amen Ubonga ngingethande yini ukuba futhi ngibhekisise lokho na ngibone lawo aqinile amehlo abekwe ajula kaJohane ehlutshwa phansi futhi ngithole lawo aqinile amehlo abekwe ajula kaJesu abazala besibili omunye nomunye enyameni uJesu wathi Johane vuma kalokhu manje ngokuba usifanele singumlayezo waleli hora usifanele ukugcwalisa ukulunga konke uJohane wacabanga yebo ungumhlatshelo umhlatshelo ufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulo wayesethi ke weza wayesembabathiza amen ngale yamazwi kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke uJesu wazi ukuthi leyo ndoda yayingeyoqobo wathi akaze abe khona umuntu ozelwe ngowesifazane onjengaye wedlula umprofeti ungakwemukela lona wedlula umprofeti noJesu ebuka entizweni yakhe futhi ekwazi lokho umzala wakhe uqobo wahlangana naye lapho ubuso nobuso uJohane wathi Nkosi ngiswele ukubhaphathizwa nguwe futhi yini uze kimi na Wathi vuma kalokhu Johane kodwa wakhumbula kuzifanele ukugcwalisa konke lokho uNkulunkulu akwethembisile futhi ngingumhlatshelo ngifanele ngigezwe ngaphambi kokuba ngethulwe ohehe Hoya mhlanje lapho izinkanyiso zakusifwa zikhanya lapho kungekho umuntu osile engqondweni kodwa ongeke asho noma isiphi isifundiswa esikhulu esibhayibheli sabuka eBhayibhelini siyazi ukuthi lolo osuku lokugcina manje ke kusalela kuwa sisuka lezi zindonga ezinkulu noma sisuke kulezi zinto nokuthi singene ekulungeni kukaJesu Kristu ngalolu suku lokugcina futhi sithathe uphawu lukaNkulunkulu ngaphambi kokuba uDevil asinike uphawu lwesilo yebo khulekela ukuthi uNkulunkulu ukuba avumele ukukhanya kwalolu suku kuvuke kuwe ukuba ube yinceku ethobile kaNkulunkulu bese ke uvumela isithelo sikamoya sihlale njalo njalo empilweni yakho naleyo impilo ilifanele ivangeli ake ngisho lokhu sengivala indlela kuphela ongaphila ngayo impilo elifanele ivangeli ukuvumela ivangeli iqobo lwalo konke okuncu kwevangeli kungene kuwe futhi kubuye kubonise izithembiso zakhe kuzenze ziqinisekiswe vumela uNkulunkulu ahlale kuwe ukuqinisekisa izithembiso zalolu suku Njengo Johane nje, njengoba uJesu athi kuJohane, vuma kalokhu Johane, kunjalo. Kodwa sizithunywa zalolu suku ukuthi sifanele sigcwalise ukulunga konke. Futhi uma singamaKristu alolu suku, asemukele uJesu Kristu enhlizweni yethu futhi uyizwe, ningaphiki noma yiliphi lalo, thanini liqiniso. Futhi nilibeke enhlizweni yenu, nibhekisise isithelo sikamoya phezu kwenu, futhi nigcwalise zonke izithembiso azenza eBhayibhelini. UNkulunkulu ufuna ukugcwalisa izwi lakhe futhi akanazandla kodwa ezami nezakho, akanamehlo kodwa awami nawakho, akanalwimi kodwa olwami nolwakho. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha, amagatsha lithela isithelo, umvini ufaka amandla, igatsha leyo impilo efanele. Umkhuleko wami ngokuthi kulabo abasemsakazweni noma ezweni letheyipho nalabo abakhona, kwangathi uNkulunkulu womusa wonke wasezulwini angakhanyisa umoya wakhe ongcwele obusisiweyo phezu kwethu sonke, ukuba thina kusukela kulo busuku emva kwalokhu singaphila impilo uNkulunkulu azothi mthokozele kakhulu. Ngenani ezintokozweni zaphakade okulungiselelwe nina selokwasekelwa umhlaba, makuthi uNkulunkulu wasezulwini athumele izibusiso zakhe phezu kwenu nonke bantu. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzobusisa nina besifazane kulo busuku onezinwele ezipishane, ngangokuthi nizobona futhi nisuke kule nkambiso yesimanje yosuku, futhi niqonde ukuthi iBhayibheli lithi anifanele nikwenze lokho. Futhi uma ninecala lokugqoka izingubo zokungabi nasimilo ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uzochitha umusa wakhe enhlizweni yenu ukuthi anisophinde nikwenze, ukuthi anisoze naba necala lento enjengaleyo futhi, kwangathi umoya ongcwele ungakuvula nje kini futhi anikhombise. Kwangathi nina ngenambabathizo kamoya ongcwele, kwangathi nina besilisa onamakhosikazi enu futhi niwadedele abe ngubasi wendlu futhi aniholele ngakhona, kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakupha umusa ukuba ubeke unyawo lwakho phansi futhi ubuyisele lowo wesifazane emqondweni wakho osile futhi ya futhi uqonde ukuthi leyo yindawo yakho kuKristu, hhayi ubasi manje kodwa uyinhloko yendlu. Kumbola akekho ngisho nako kudaliweyo kwasekuqaleni, kuphela ngumkhiqizo wakho vele kamuva unikwa nguNkulunkulu kuwe ukukunakekela, ukugcina izingubo zakho zokugqoka zihlanzekile futhi akulungisele ukudla kwakho, kanjalo njalo akasuye undlovu kayiphikiswa wakho. Nina besifazane basemelika nehla nenyuka nomlomo wopende ebusweni benu, nekhala lenu libheke phezulu emoyeni liyona liyoniminzisa, bese ke nicabanga ukuthi ningolunye uhlobo oluthize lukandlovu kayiphikiswa, unguye esitabaneni kodwa hayi indodana kaNkulunkulu yangempela. Kunjalo kwangathi uNkulunkulu anganipha umusa nina madoda njengamadodana kaNkulunkulu ukuba niwumise umbhedo onjalo njengalowo. Kunjalo kwangathi anganipha umusa ukuba nibalahle phansi labo sikilithi, niyeke ukulalela lawo mahlaya angcolile wonke lowo mbhedo. Asibe amadodana kaNkulunkulu ukuba sikwazi ukuhamba impilo elifanele ivangeli nomuntu owehla ngomgwaqo athi uma wake wabakhona umKristu nango ehamba oyedwa. Nango ehamba oyedwa uNkulunkulu nje azikhombisa yena uqobo ngaye ngo naleyo ndoda ingumKristu wangempela kwake kwabakhona umKristu. Ungathi ucabanga ukuthi owesifazane ubukeka eyifashion endala, uyinenekazi langokoqobo nakho. Yebo ngumKristu onesithunzi, ngokuba singabafokazi lapha lelakusile ikhaya lethu lingaphezulu, singamadodana namadodakazi enkosi, enkosi uqobo. Asivumele izimpilo zethu zibe yimpilo enesithunzi, asiphile impilo eyohlonipha leyo nto esizisho ukuthi siyiyo umKristu. Futhi uma ungenaki luphila lolo hlobo lwempilo, khona-ke yeka kubizwa ngumKristu ngoba uletha kuphela ihlazo phezu kwesisusa. Ngiyanibonga bantu kulo busuku obushisayo nihlezi lapha. Ngithemba ukuthi akuyi kubabikho noyedwa kini olahlekayo ngalolo suku. ngithemba ukuthi wena nami sisonke sizothola umusa phambi kaNkulunkulu ukuthi ngizokwazi ukuthi njalo ngimele lokho okuyiqiniso ukuba ngingani limazi neze kodwa ngingani incengi neze niyabo uma bengingani incengabe ngingebe uhlobo olukahle lukababayi uma ngiyeka umntwanyana wami enze nje noma yini ngiyobaqondisa nothando luyokwenza lokho uthando luyaqondisa ngiyakukhumbula ongibhalela lelo nothi lolosuku Pat ngisenalo futhi uthando luyaqondisa iBhayibheli lasho njalo futhi uma kungaqondile yingalezo sizathu uNkulunkulu esiqondisa uyasithanda bangathi singaphila impilo kusukela emva kwalokhu efanele ngobumnandi nobubele unganaki ukuthi awu akabosisa uNkulunkulu ngiyazi unawo wakhuluma ngezilimo sinemoyeni lokho kulungile kodwa uma engenazi isithelo sikamoya umoya awukho lapho uzifanisa kuphela nolunye uhlobo lwamadunguzi noma okuthize ngoba umoya ongcwele ungaphila kuphela impilo yesithelo sikamoya ileyo ndlela kuphela ongayenza uNkulunkulu anibusise asikhothamise ikhanda lethu umzuzwana nje akuthi uNkulunkulu ochithe ukukhanya kwakhe ngalolu suku lokugcina lokho okulele lapha phambi kwami kweBhayibheli lakhe nesithombe salezi zingelosi lokho kukhanya okuyimfihlakalo esimweni sesivivane ukuthi ngisho nososayensi abazi ukuthi kwafika kanjani lapha bangeke uchaze kodwa baba siyabonga wasitshela izinyanga kungakwenzeki futhi siyabonga kuwe ngakuthi abantu bizwe ngegama lakho basuke esonweni kulo busuku Nkosi ukungakholwa kwangathi njengoba ngidingeke ngikhulume ngokufufuzela kakhulu ngokumelana nodadewethu hayi ngoba ngingabathandi Nkosi kodwa angifuni ukubona udevel ebazongolozela baze bawe bafe ngolunye lezi zinsuku bese ke bezama ukuhlangana nawe bekulolo hlobo lwesimo emva kokuzwa iqiniso kaNkulunkulu njengaleli kwangathi bangezwe ukuthi bakukweleta kubo uqobo ukuba bahambe bayohlolisisa imibhalo futhi babone ukuthi ngabe lokho kunjalo yini baguqa ngamadolo abo ke ngobuqotho futhi bathi uNkulunkulu ngabe lelo iqiniso na khona ke lokho kuzodingeka konke Nkosi bazobaqotho ngakho ngokuba izwi lakho liqiniso abantu bahlalile abaningi babo mhlawumbe babe nezinto ezibalimazayo kodwa umoya kaNkuluNkulu ukhulumile kubo futhi bahlala bathula du futhi balalela ihora lishiwe isikhathi ihora lishiwe isikhathi kusihlwa kanti futhi sekuleyithi esikhathini esiphila kuso ilanga liyashona izwe liyaphola uNkulunkulu umnyama buzongena masinya bese kuthi ke ukufika kwenkosi kuhlwitha ibandla lakhe sikubonga kakhulu ngalokho Nkosi siyakhuleka manje ukuthi uzobusisa wonke umuntu ebukhoneni bobuNkulunkulu wonke umuntu ozwa le tape osi umhlaba wonke jikelele kwangathi bangasuka kulezo zivumo kholo ezindala nezinto futhi beze futhi bakhonze uNkulunkulu ophilayo beze futhi balondolozele inzalo yemali kubo yenzani njengoba kwenza indlovukazi yaseningizimu yafika kwayithatha izinyanga ezintathu ukufinyelela lapho indoda yayimele khona uJesu Kristu noma uNkulunkulu wasezulwini uSolomon uJesu wathi iza ivela emikhawulweni yomhlaba ukuzokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomon futhi bhekani kukhona lapha omkhulu kunoSolomon futhi siyazi kukhona lapha omkhulu kunoSolomon umongcwele eqobo lwawo omkhulu ulapha usebenza ngabantu sikubonga kakhulu ngalokhu baba ngikhulekela isibusiso manje busisa umelusi wethu othandekayo umfowethu Neville Nkosi njengoba ngimbuka futhi ngicabanga ngemisebenzi yakhe yothando inhliziyo yami iyagxuma nje ngiyamthanda ukumbona lapho ebuka umkakhe nabantwanyana bakhe ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzomqinisa umuphe isibindi umbusise eminingi eminye iminyaka eminingi yenkonzo lensimu enkulu yesivuno esikuyo Busisa bonke laba bafowethu abangabefundisi behlezi lapha kulo busuku abaningi babo bayizivakashi ezivela kwezinye izindawo ngikhulekela ukuthi uzoba nabo lapho uJohnny nomfowethu Rattle nalawo madoda ayigugu angamabandla angodade kuleli bandla lapha emi futhi ebambe ukukhanya kwevangeli ezingcenyeni ezihlukene zamadolobha ngapha nangapha ngalokhu ukukhanya okufanayo elilwe Ngiyakubonga ngalawo madoda Nkosi akhuthaze futhi anikeze umusa ukuba amele izivivinyo ezinkulu nezinto ezifika phezulu komhlaba ukuvivinya onke amaKristu Philisa wagulawa nabahluphekileyo Nkosi yiba nathi lonke leli viki elizayo manje siphe sibindi kwangathi ezincane ezifundo zikasonto sikole eziphukile zosuku zingesuke neze enhlizweni yabo kwangathi bangazindla imini nobusuku siphe lezi zibusiso baba egameni likaJesu Kristu ngiyakucela amen Niyamthanda na, niyalikholwa na, asicule iculo lethu elimnandi futhi ngiyamthanda, ngiyamthanda njengoba sezijoyina ndawonye. Udadewethu Angrin, na, ngabe ukhona omunye wabo noma udadewethu ulidlalile upiano omunye wamanenekazi lapha na, angikuboni ya, nangu inenekazi ngapha kunjalo. Bengifuna kulo busuku ngakho konke ukukhathalela kodwa angimbonanga umfowethu Angrin bengifuna angiculele kulo busuku umkhulu kangaka ngiqagele umfowethu uye ekhaya nebo ngilizwile lelo culo kulokukusa futhi ngilithokozele ngempela lelo he oh he lelo nje linkeneze enhlizweni yami futhi bengifuna ukumuzwa ecula elithi umkhulu kangaka Manje asikole ungiyamthanda wonke umuntu kanye kanye manje valani amehlo endi futhi asibuke kuye manje sithi Nkosi uma kukhona noma ikuphi lokhu kwenyama kimi kukhiphe khona manje kukhiphe futhi wena phandle ozwa le tape uma uzwa le liculo licule nathi ke khona esitulweni sakho lapho ohlezi khona Uma kukhona lokho uma ulahlwa icala yizwi uma ungacabangi ukuthi liyizwi hlola imibhalo ubone uma liqinisile likufanele lisho ukuphila noma ukufa bese kuthi ke sisacula leliculo uma kukhona okwenyama empilweni yakho ungesiphakamise yini isandla sakho usesitulweni sakho phakamisisa isandla sabo abantwana bakho nomkakho abathandekayo bakho abangakuwe cula ungiyamthanda futhi unikele impilo yakho kuye uthi ngihlanze Nkosi kubo bonke ububi sisacula manje asime Nkosi Jesu ngikhulekela ukuthi uzophilisa abantu laba ozofaka lamadugu ngiyababusisa egameni lika Jesu Kristu amen Manje kulesi sibusiso esikhulu qhubeka nje ulidlale dadhe valana amehlo enu nje futhi nicabange umzuzu manje asikhuleke enhlizweni yethu Nkosi Jesu ngihlole ngabe ngikuthanda ngempela na wena wathi uma ningithanda niyakugcina izisho zami uma ningithanda niyakugcina izwi lami Bese kuthi ke enhlizweni yakho uthi Nkosi mangene izwi lakho mangelifihle enhlizweni yami ukuba ngingoni neze kuwe lokhu ngokuthi ngikholwe ngokungesikho noma yini oyishilo manje sisacula ungiyamthanda asiqhawulane nomunye oseduze kwethu leluleka ngale nje uthi uNkulunkulu akubusise mfowethu noma dadhe ngoku ngokuthula ngempela manje uNkulunkulu akubusise mfowethu ngi uNkulunkulu akubusise dadhe wethu uNkulunkulu akubusise dadhe uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise dadhe futhi phe uNkulunkulu akubusise dadhe wethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise rhythm tea
Manje siphakamisele izandla zethu kuye kunokuthize ngaphandle kwalokho ufuna ukukwenza na ngifuna niphume mi Niyamthanda na akamangalisi na ngikhulekela ngamunye wenu bantwana bekungangisiza ngani ukuma lapha futhi ngisho lezi zinto uma mina entizweni yami ngingacabanganga ukuthi bekuzonisiza na lapho sengikhathele futhi ngikhandlekile sekulukhulu nje ukuba ngime lapha izinyawo zami ziyathunukala nezicathulo zami ngime kuzosaze sathuluka phakathi lapho nayo yonke into izinyawo zami seluzelwe yashoshozela futhi ngikhathele kakhulu angisesuye umntwanyana nhlobo futhi sengishumayele izintshumayelo ezingamahora amathathu noma amane futhi ngikhulekela abagulayo futhi ngihamba imini nobusuku kungani ngimi lapha ngikwenze na niyazi yonke leminyaka engamashumi amathathu uma kwakungukuthandwa ngabantu ngikugwemile lokho niyazi angiyithathi imali niyakwazi lokho angiyithathanga sengake nganitshela noma yini egameni lenkosi kodwa akwangafezeka na niyazi ukuthi lokho kuqinisile ngiyanithanda uthando lukaNkulunkulu olusenhlizweni yami lwalowo nalowo wenu Ngifisa sengathi bengingama phambi kuNkulunkulu futhi ngithi Nkulunkulu mangibasize mangenze lokhu ngeke ngakwenza umuntu ngamunye uzofanele azimele ngesingabo niyabo ngikholwa ukuthi sonke siyenyuka manje ngolunye lolezi zinsuku futhi uma kwenzeka silala ngaphambi kwaleso sikhathi ngisuswa kini khumbulani ngiyohlangana nani laphaya ngiyazi lilapho yona impela imibono ontshele yonke into iphelele ifezekile njengoba asho nje akukho noyedwa kuyo yonke leminyaka ongake lapha asho ukuthi ngake nganitshela noma yini eyofezeka kepha yenzeka umhlaba jikelele uyakwazi lokho anikazi nikubone emsamo okwatshela wonke umuntu iqiniso ncamashi niyabo bekuhlela njalo kunjalo lo unkulunkulu ofanayo ungivumela ngibuke ngedlule ngale kwekhethini lesikhathi babonile labo besifazane nabesilisa besho bengigaca futhi bengigona bathi oh mfowethu Branham ngingeke nje ngahlala ngakho uma ngikhathele ngiyahamba noma kanjani iqolo lami liyathunukala futhi mina nsuku zonke ngineminyaka engamashumi amahlanu nane ubudala niyazi uthole ubuhlungu obengeziwe nsuku zonke Umkhuleko wami ungukuthi uNkulunkulu ngibambe ungihlanganise ukuba ngishumayele izwi ngime kulelo uqiniso ngize ngibone umfana wami uJoseph esekhule ngokwenele futhi egcwaliswe ngumoya ongcwele ngingathatha leli Bhayibheli elidala eseligugile ngilibeke esandleni sakhe ngithi ndodana liphathe kuze kube sekupheleni kwempilo yakho ungaxegisi kulo Ngangicabanga ukuthi uBilly mhlawumbe uyoshumayela ivangeli uNkulunkulu akazange ambize kodwa ngikholwa ukuthi uJoseph ngisho noma engumfana omncane odelelekile ngikholwa ukuthi uNkulunkulu umbizile yingaleso sizathu abantwanyana bengenako uhambisana naye ungumholi futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu umbizile ngifuna ukumqeqesha ngendlela yezwi indlela yezwi lenkosi ukuthi akazi ukulishiya lelozwi ngifuna ukukwenza qobo lwami uma uNkulunkulu ethanda futhi uma sengigugile futhi sengihlezi ngiqhiyeme futhi ngikwazi ukumbona lapho ame epulpit athi leli vangeli elifanayo ubabayi wami walimela uhlezi lapha ya usegugile futhi wephukile kulobu busuku kodwa ngifuna ukuthatha indawo yakhe futhi ngigcwalise izicathulo zakhe ngime lapho Kona ngiyobuka phezulu bese ngithi Nkosi mukisa inceku yakho ngokuthula yiloko engifuna ukubona gabi gabi kuze kufike leso sikhathi manje ke ukuba ke bengingakhulela kwesinye isizukulwane na angeke ngifanele ngize nalesi sizukulwane ngifanele ngime nani yinina engifanele nginimele futhi ngilande ngani phambi kwaNkulunkulu ngevangeli engilishumayelile Nicabanga ukuthi bengingama lapha futhi ngizame ukunisonta sontani iphume entweni ebengicabanga ukuthi ibiqinisile na bengiyoni khuthaza ukuba nihambe nilenze kodwa ngiyakwazi lokho uma kuyiphutha ngifuna ukunikhipha kulokho nginifake kokuyikho Qiniso ngokuvela enhlizweni yami uNkulunkulu uyangifakazela ngiyanithanda nonke ngolwangempela uthando lobuKristu lobuNkulunkulu uNkulunkulu anibusise ningikhulekele angazi ukuthi ikusasa lami liphetheni kodwa ngiyamazi ophethe ikusasa lami ngakho ngiphumule kulokho ngibuyisela leli pulpiti kumuntu enginethemba elikhulu kuye njengenceku kaJesu Kristu umelusi wethu umfowethu Neville